Kuyinhlanhla impela kuba lapha manje ekuseni kulolu suku lokutalwa lomkhandlu walabakhulu belisondo lwabo simo bhizinisi beFull Gospel lapha eFenix nekwati ukuthi inkosi inginike ingcenye lencane yakho ukuthi ngibe ingcenye yalenhlanganyelo. Ngifuna kubingelela umnakethu Carl Williams nemkakhe, umnakethu Stromae nani nonke lapha ngembili, umnakethu Shores, umnakethu Outlaw, bafundisi nani nonke bantu labahle. Niyati benginele usuku lokutalwa evikini deliphelile nami. Futhi nje ngitsite kuba msadlana kancanyana unalo mkhandlu walabakhulu belisondo. Ngikholwa ukuthi utsite isihlanu ne iminyaka budzala yalo mkhandlu walabakhulu belisondo. Nomunye utsite ngalele linye lilanga wathi uneminyaka lemingakhi mnakethu Branham? Ngathi emashumi lamabili nesithupha. Ngase ngithi sengayisula leminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu yokuqala. Angikhondanga kahle kangako kuyo. Ngathi ngiyethemba ukuthi iyakwenda naye. Kuyenda ukuthi ikwende kutwa kwehluka. Kodwa kuhle kuba lapha. Futhi manje sifuna ukuthi singathathi lesinenge sesikhathi senu. Ngoba si ngihlala ngesaba njalo emva kokuthi ngive ngalobufakazi lobuhle netinto lendekako ukuthi nginemaculo ukuthi ngitokwenta lokuthite lokutophatamisa lokho futhi bengifuna kwengeta kuko uma bekungaba khona noma yini lebe ngingayengeta kuko labothathe wethu lo mnakethu lohlabele iculo manje ekuseni umnakethu lolikhalaza ngilithokotele lelo liso kungcethe. Nalabo tsatse wethu labahlabele leliculo lokho bekungilokunye kwelusito lwami kusukela ngilapha kokucala ngina lo lelo erecording futhi ngisandza kulidlala nje ngingathandza ukucoca ngako naye futhi ngicela umnakethu Dawson Relay lapho umngani wami uma angakwenda labanye babo uma batobona uma batothola labo bodzathe uma bebasolo basekhona lapha emhlabeni futhi balihlabele futhi manje ekuseni futhi ngiyethemba ukuthi Terry unalo futhi ngicabanga ukuthi ukwendile. Ngifuna kulisusa lelo lapho mhlawumbe liye erekodini noma lokuside ngoba ngilithanda sibili lelo culo naleso sami sifiso sami kucoca ngako naye. Ngicabanga ukuthi sonke sifuna kwenta lokho kungako silapha manje ekuseni. Manje imihlangano letako evingini lelitako ngabe kulungile kukusho na ngifanele ukuthi ngibe sekhaya kuleli viki leli lelitako ethabanekele ngelisondo lelitako ngendele inkonzo yeliphasika ngemgcibelo ebusuku ngelisondo nangelisondo ebusuku bese ke ngibiyela emuva eCalifornia nonke ninebantu emacenzelweni aseCalifornia ngitojabula sibili kuba nani emhlanganweni lapho futhi ngiyacabanga Billy uthumele satiso lesingesiso ngabe uthite ehotela iBiltmore ngiyakholwa utoba lapho kuse alikatholakali futhi use Eastmont na embassy ehotela iembassy ngako noma ngibaphi bantu beFull Gospel lapho bayonatisa uma ningalapho bese ke siyabuya lapho bese ngiya eNingizimu Afrika ke inyanga yinye nje kusukela namuhla sintshweza siya eNingizimu Afrika sibheke isikhathi lesihle kakhulu enkosini cishe tive letintathu endasi lapho ngako ke siyayincusa imikhuleko yenu mhlawumbe ngeke ngikhone kuphindze nginibone uma inkosi ichubeka ngathi ukuthi sihambe ngithe ngibuye futhi ngiyethemba ukuthi ngitoba nembiko lomhle kakhulu wenu uma sesibuya. Ngesikhathi ngisendasi lapho kokugcina, ngicabanga ukuthi inkosi yanginika umhlangano lomkhulu kunayo yonke lengake ngaba nayo. Futhi ngesikhathi sinye sekubitele altar, manje lokhu kuphuma kube mdzabu lucoko. Ngikwati kwami. Kwakukhona tingulungwane letingemashumi lamathathu letemukela Kristu ngesikhathi sinye. Futhi sacabanga ukuthi mhlawumbe bebaconze ukuphiliswa ngekwemtimbi. Ngoba lapho kwakukathi kukhona tingulungwane letingemashumi lamabili nesihlanu letaphiliswa ngesikhathi sinye. Futhi ngelusuku lolulandzelako umphathi dolobha waseThekwini lokungu-Sydney Smith wathi yani efastelweni lakho ubuke labetako behla ngesitaladi futhi kwakukhona emaveni ngemaveni lebekethwele nje legcwele incumbi yetimboko letinzala netinto nje tilakanyene lebebetha ngemuva bemtsabu lebebakathe balwa bodwa betha behla ngetitaladi telidolobha bahlabela kolwa kuphela ngelulwimi lwakubo lwemtsabu ngiyanitshela inhliziyo yami yajabula kakhulu njenge uma ubona into lenjengaleyo mina kethu shoze wena uthi vela ukuthi umsebenzi wakho awusilo ke lide uyabona utamile futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu utokuphindza futhi hayi ngoba siya endas lapho kodwa ngoba sibuke kubuya kwenkosi futhi njengoba liculo lishito sifuna leyo lencane imvule lahlekile lokho ukuthi leyo yena ngeke ede ize leyo mvu ingene yonke ifanele ibe sesibayeni angeke awuvale umnyango ize leke kugcina ingene ngako banakethu laba bafundisi ngikanye nani impela manje ekuseni ngekutama kudingela leyo mvu yekugcina ingahle ibe se Phoenix manje ekuseni angathi kodwa uma leke kugcina ingena khona ke umelusi uyovala umnyango. Yebo, ungalisho impela ngalokuphelele angikholwa ngimi lengifanele ngibhale lengithokusho cishe impela njengoba sengiguga ngithola kumadima kakhulu ukukhumbula ngibhala imibhalo yami phansi nakanjalo njalo ngangivamisile ngangelakanyisa cishe imibhalo lengamashumi lasihlanu emcondweni wami ngingalokothi ngisho ngendlule ngqo kuwo kodwa senginenkumbi yemamayela lalukhuni emva kwaleto tinsuku ngako sibuke kubuya kwenkosi inkosi nibusise nonke bese ke wenyukela lapha futhi ucabange uhlale phansi lapha bese uvala abantu laba bafakaza uyacabanga yeboke uma ngifika ngembili ngitosho lokutsite ngaloko ngako ke kunengakhulu lokufanele kushiwo ungabe lusuku lonke ukusho kodwa nginithokotela impela nonke kwangathi lomkhandlu omncane walabakhulu belisonto ungachubeka nje ukukhula kwangathi lonke libandla eFinix lingachubeka njalo likhula Jesu athe abuye ngomkhuleko wami loqotho manje ngiyacabanga nje ukuthi sithiphumute nje kancanyana asime sisaba nemkhuleko nitokwenda na. Nkulunkulu somandla, babe uwe nkosi yethu Jesu Kristu, lo amvusa kulabafile, futhi umuphethine njengemhlatshelo nenkosi nemsindisi. Sikubonga kakhulu ngale nhlanhla lesinayo manje ekuseni kuma ebukhoneni bakho nebantu bakho lohlengiwe, futhi lababheke kubuya kwakhe kwesibili lokuyinkhathi imulo, kuthi asemukele kuye. Uma kukhona sono emkhathini wethu Nkosi, sihlambulule ngehisophi yakho. Uthi siyakhuleka babelusezulwini ukuthi utophilisa wonke umuntu logulako losemkhathini wethu. Futhi uma bekungaba khona ngelithuba labo longakwathi kulomphaphathiso lomkhulu wamoya longcwele lesulwela ngekukhuthathela. Futhi sithi kungilo kufanele ngekwembhalo ngalolu suku lokugcina. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utokwehlela etikwethu sonke namuhla futhi usibhabhatise kabusha singene emtimbeni futhi ulethe labo labangaphandle bangene nabo babe. Sibusise njengoba sifunda livi lakho futhi sikhuthalele ukukhuluma loko lokuliciniso lelivi lakho. Vala imilomo yethu kuloko lokungesilo leciniso futhi uvule inhliziyo yethu nemilomo kuloko lokuliciniso njengoba sitinikela kuwe. Sebenzisa imilomo yethu ukuthi ikhulume netindlebe tethu ukuthi tive netinhliziyo tethu ukuthi temukele ngoba sikucela egameni la Jesu lokumisele ukuthi kube njalo. Amen. Ngithanda kufunda evini lelingcwele indzawo letintsathu eBhayibhelini. Futhi uma nithanda kubhala lena futhi nifuna ukuchubeka nayo kuyifunda nentele lwati loluchubekako nitojabula kakhulu uma ningayibhala phansi letindzawo lento ofunda kuto nguMateyu wemashumi lamabili nesiphohlongo livesi lekucala kuya kuleli shumi bese ke kuba sambulo sekucala livesi leshumi nesikhombisa kuya eshumini nesiphohlongo kuba seRoma besiphohlongo livesi lelishumi nakunye. Angiphindze futhi manje Mateu wemashumi lamabili nesiphohlongo olivesi lekuqala kuya kuleli shumi sambulo sekuqala livesi leli shumi nesikhombisa kuya kuleli shumi nesiphohlongo nakuba seRoma besiphohlongo livesi leli shumi nakunye.
Now we are approaching Easter.
Manje sisondzela ephasikeni futhi njengoba nisathola tindzawo tena futhi nikubhala phansi ngicabanga ukuthi leli viki lelitako liliviki lemlando lelikhulu kakhulu nalelikhulu kwendlula onke kunawo onke emaviki eminyaka. Ngicabanga ukuthi yinto lenkulu kwendlula tonke lesitoyigubha kuleli viki lelitako kwakusendakalo lesikhulu kwendlula tonke letake tendeka emhlabeni. Angicabanga ukuthi noma yini beyingasendlula. Wena uthi yebo-ke kubethelwa kwakukukhulu kodwa emadoda lamaningi ifile emadoda lamaningi beyibethelwa ngisho nasetinsukwini letifanako tenkosi yethu kodwa kwakukhona munye kuphela wabo lowavuka kulabafile loko kwabeka luphawu. Manje ngifuna kufunza futhi lolu luhlobo loluncane lulandulela umlayeto weluphasika inkosi ithanda cishe imizuzu lengemashumi lamane. Manje asifunze evangelini lamateyu longcwele mahluko semashumi lamabili nesiphohlongo sicale ekupheleni kwelisabatha lapha sekucala kusa kutoba lilanga lekucala leliviki kweta Maria Magdaleni nalo lomunye Maria kuyobona lithuna. Futhi buka kwaba nekutamatama kwemhlaba lokukhulu ngoba ingelosi yenkosi yehla ezulwini futhi yeta yase igicita litshe yalisusa emnyango yase ihlala etikwalo. Kubonakala kwayo kwakunjengembane nesembatho sayo sasimhlophe njengelichwa futhi ngekumesaba lalabagedleletelako balabogathi ngiyacolisa bathuthumela futhi bafana nemadoda lafile. Nengelosi yaphendula yathi kulabesifazane ningesabi nina ngoba ngiyathi ukuthi nifuna Jesu lobekabethelwe esiphambanweni. Akekho lapha ngoba uvukile njengoba asho wotani futhi nibone lendzawo lapho inkosi beyilele khona.
And go quickly and tell his disciples.
Futhi hambani masinyane nitshele bafundzi bakhe ukuthi uvukile kulabafile. Futhi bukani uyanendvulela kuya eGalile. Nitombona khona. Bekani senginitshelile. Base bayesuka ngekushesha bahamba ethuneni. Banekwesaba nekuthokota lokukhulu. Futhi bagijima futhi bayobikela labafundzi lelivi. Futhi lapho basaye kuyobikela abafundzi bakhe. Buka Jesu wahlangana nabo wathi sanibonani basondzela babamba inyawo takhe futhi bakhuleka kuye. Waseke Jesu uthi kubo ningesabi hambani nitshele bomnakethu bami ukuthi abahambe baye eGalile futhi batongibona khona. Nesambulo sahluko sekucala nelivesi lelishumi nesikhombisa nelishumi nesiphohlongo futhi ngathi nangimbona ngawa ngasetinyaweni takhe njengalofile wase ubeka sandla sakhe sesekudla etikwami athi kimi ungesabi mine ngiwe kucala newe kugcina. Nginguye lophilako futhi ngangifile futhi buka sengingilophilako kute kube phakathi naphakathi. Amen. Futhi nginetikhiya tekufa nesihogo. Nasencwadzini yebaseRoma sahluko sesiphohlongo futhi sicale ngelivesi lelishumi nakunye.
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you.
Kodwa uma umoya walolo wavusa Jesu kulabafile uhlala kini, yena lo wavusa Kristu kulabafile uyoniphilisa nemitimba yenu lefako ngawo umoya wakhe lohlala kini. Manje ngiyethemba ukuthi inkosi Jesu itowengeta tibusiso tayo ekufundweni kwalamavi. Sibona ukuthi liphasika ngilifake sitembu enhlitweni yami luqobo njengemhlangano lomkhulu kwendlula yonke noma sendakalo lesikhulu kunatotonke semnyaka. Ngifuna kunicela ukuthi ningixolele umzuzwana Loku yini ngathi kunibangela umsindo lapho kuyini? Kuthi kubhonsa na? Ngabe kulungile? Niva kahle kanjalo na? Oh, anikuva. Ngabe sekungcono? Kulungile kanjalo na? Bengingafuni kusondzela kakhulu.
Now, why I say this is because that
manje lokwenda ngisho lokhu kungenxa yokuthi liphasika wakufakazela lokwakushitiwo liBhayibheli wonke umbhalo lo wawubhalwe ngaye ukuthi awende wabeka luphawu buMesiya bakhe ngesikhathi avuka kulabafile luphawu lweliphasika nalokhu nengakhulu kwalo namuhla lesikhuluma ngako loko sithenga luphawu lweliphasika yebo ke ngifuna ukukhuluma manje ekuseni ngekuthi luphawu lweliphasika luphawu lolwehlukile kunalo lonke lesiluthenga ngemali yethu njengeluphawu loluya etincwadzini lwentelwa ngicabanga ukuthi inhlangano yesifo sesifuba sengadi noma mhlawumbe balubita ngekuthini ngicabanga ukuthi loluphawu lolu luluphawu lolwehlukile kancane futhi njengoba liphasika lilusuku lolukhulu lweminyaka lwethu thina emaKristu lesitisho ukuthi sibantwana baNkulunkulu ngifuna ukutama kubhobokela kulo futhi ngibone ukuthi sifanele sihlanganyele kanjani nalendvo lenkulu Kristu lasendela yona Livi laNkulunkulu lakhulunywa kulamanengi lamanengi emakhulu eminyaka ngaphambi kwekubuya kwakhe ngekubethelwa kwakhe nangekufa kwakhe nangekuhlupheka kwakhe nangekuvuka kwakhe ekufeni futhi sitokwendlula kulethi inkonzo lethi mhlawumbe evikini lelitako njengoba silalela etinhlelo tethu temsakato nasemabandleni ethu nebelusi bethu nakanjalo njalo kuleli viki lelitako kodwa kutotonge tinsuku nangatotonge tindvo Jesu latenda futhi impela sithokotela konke kwekuqinisekiswa kwakhe kwelivi laNkulunkulu naloko lakwenda kuligcwalisa kwekuphiliswa kwalabagulako avusa labafile akhipha emadimoni ashumayela livangeli kulabaphuyile futhi agcwalisa lonke livi iNkulunkulu lathi uyokwenda uma efika bese ke futhi uyahlupheka ngenxa yetono tethu esikhundleni sethu ukuthi abe inhlawulo yesono esiphambanweni lapho kungekho lomunye futhi lobekangakwenda ngaphandle kwakhe kodwa ngethuli kwako konke lokho ngicabanga ukuthi liphasika labeka luphawu yonke into ngoba kwakukathi kukhona abaprofeti emhlabeni lebebaprofetile ngaphambi kwakhe kwakukathi kunebaprofeti emhlabeni lebebaphilise labagulako bavusa ngisho nalabafile futhi benta tibonakaliso letifanako Jesu latenda kodwa liphasika lakufakazela labeka luphawu livi laNkulunkulu kute kube phakathi ekholweni leliciniso wonke umnyama nekungabata kwacithwa ngaloko kusa lokubusisiwe umuntu bekavalelwe njengoba kwakunjalo endlini yelijele ngisho nakubantu benkolo ngaphambi kwalolu suku ngoba bebakade babone iminyakato yetinkolo letinkulu nekunyakata kwamoya longcwele nakanjalo njalo kodwa ngesikhathi umuntu afa kwabonakala kukucatulula Kodwa ngesikhathi kufika lona ukuthi wathi nginemandla ekubeka kuphila kwami phansi nginemandla ekubuye ngikuthathe futhi waseke uyahamba akufakazela lokho lakusho ngimi lolo luphawu lwalo uma into letsite ishiwo bese ke ijika futhi ifakazelwe uma umuntu asho njengakholumbazi beyakholwa ukuthi umhlaba oyindingilizi futhi wabukitsisa imikhumbi njengoba sitshelwe ukuthi ingena kanjani futhi bekakhona kubona shimela asesekhashane ngaphambi kokuthi akhone kubona umkhumbi futhi kwamfakazela ukuthi umhlaba oyindingilizi bantu bebangakukholwa lokho ngalolo suku kodwa bekayindvodza yembono wahlala ukuthi afakaze mbamba ukuthi bekanembono wani lelo kwakuliciniso naNkulunkulu wahlosa kufakazela livi lakhe liciniso ngako kwakukhona umuntu munye lobekangenda lokho naloko kwakunguJesu futhi uyafika wase uyakufakazela lokho ukuthi kuliciniso kwakubeka luphawu naloko kwephula tonke timphawu tebumnyama futhi kwahlakata tonke tinkoloze taletinye tinkolo nakanjalo njalo lapho emadoda lamakhulu yayivukile futhi asho letinkulu tinto letimangalisako kodwa wona onke asethuneni kodwa inkolo yethu yamaKristu uyona kuphela lenelithuna lelingenalutho Naloko kuyafakazela kimi ukuthi uNkulunkulu walabafile naNkulunkulu walabaphilayo ukuthi bengavusa labafile babuye baphile futhi.
And this quickening power.
Futhi ngi lamandla laphilisako umoya wakhe lophilisako ufakazile eminyakeni ukuthi nguye longaphilisa labafile babuye baphile futhi. Futhi ngesikhathi afakaza ngesethembiso sakhe lamandla lamakhulu lancobako lebekanawo ngeliphasika wafakazela ukuthi beyangakunqoba kufa sihogo nelithuna. Ngingulo lobekafile futhi sengiyaphila futhi futhi ngiphila kude kube phakathi naphakathi futhi ngetikhiya tekufa sihogo nelithuna. Inkulumo mbiko lenjepho ukuthi ingentiwa nginoma ngubani futhi akusiko ukuthi wayenda nje kuphela kodwa besavele akufakazele ukuthi bekanako loko lebekadisho ukuthi unako. Futhi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usheshisa lusuku ukuthi uma thine njengamaKristu lakholwa nguleli Bhayibheli singafakaza ukuthi sikhuluma ngani. Niyabona na ngoloko lokwenda njengoba kushitiwe esikhashaneni lesendlulile luswayi lomhlaba lothathe ushito kunjalo live lifuna lolu swayi. Futhi uma singafakazela ngetimpilo tethu nangele Bhayibheli ukuthi timpilo tethu ticinisekisa lelo livi ukuthi liyaphila namuhla ukuthi lolo lusuku lesilibukile. Livi lo moya baseRoma besiphohlongo lapho lelo lelishumi nakunye lathi uma lo moya lwavusa Jesu Kristu akini uyophilisa nemitimba yenu lefako. Akusiko ukuthi wafakaza kuphela kuye kithi ukuthi bekanguJehova umhlengi futhi anemandla etikwe kufa sihogo nelithuna kodwa futhi usinike ukuthi sibe nekungena emoyeni lofanako ukuthi thine lucobo singaba nesiciniseko ukuthi nathi futhi siphiliswa ngulowo moya. Ngoba lo moya lowavusa Jesu kulabafile uhlala emtimbeni wenu uyophilisa nemitimba wakho lofako. Manje leli gama kuphilisa lisho kwentiwa uphile emva kokufa emva kokuba sewufile khona ke utophiliswa. Live belivalelwe ekungabateni tikhathi teminyaka leminingi kwade kwaba nguleso sikhathi. Lokhu kwafakazelwa hayi ukuthi kukhulunywe ngako kuphela kodwa kwafakazelwa. Ngicabanga ukuthi noma yini lenelusito njengoba Jesu athi ngako hambani ke nifundise tive tonke futhi nibakhombise ngekubonakalisa emandla kaNkulunkulu kudo letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako. Labo labathembisako futhi bathi bayakholwa usinika kuqondza lokuncamla juqu kwako ukuthi letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako kuyoba sifakazelo semfakazi babo. Manje sesingasho ukuthi siyakholwa kodwa sithe sibe nesibonakaliso lesifakazelwe lathi siyoba sethi kwethu khona ke siyavuma nje ukuthi sinemakholo futhi akusiko lokungekwawo emakholo. Ngoba khumbulani etinsukwini letimbalwa letendlulile bengilalele luhlelo lomsakadi KAIR endas eTucson nalo mfundisi bekavune luhlangothi lolumelene nathi ukuthi inkolo yePentecostal yayingesilutho kodwa nje kwekukhohlisa. Kwakune ukuthi ingalalelwa yayingakatindi futhi wathi noma ngimuphi umuntu lokhulume ngetilini naleti ntoleti futhi atisho ukuthi uphilisa labagulako nakanjalo njalo ngemkhuleko ukuthi kwakufanele kusukwe kuko nekukhulekela labo bantu labaphuyile labaluphele ngenxa yokuthi bebasekukhohlisweni ukuthi kwakukhona lokwakungalungi kubo. Oh, ngangingathanda kanjani kucoca nalowo mnakethu sikhashana nje. Futhi wathi ukuthi loko kwanikwa kuphela abapostoli ngelusuku lwePentecost futhi kwakunguloko kuphela. Ngithola ukuthi eminyakeni engamashumi lamathathu kamuva Pawulu bekagcoba leti piwo leti ebandleni kubaseKorinte bekuqala sahluko selishumi nesihlanu ukuthi wabeka ebandleni siphiwo sekukhuluma ngetilimi imimangaliso nato tonke leti letinye tiphiwo tabekwa ebandleni. Jesu wakusho lokho hambani eveni lonke futhi lishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe kute kufike phi na even longe kubo bani na gonge loku daliyo abakaze balemukele namanje ngale tibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako kuze kube unini even longe kubo bani na gonge loku daliwe lethi bonakaliso lethi tuyobalandzela kulolonke live nakuwo gonge loku daliwe lethi bonakaliso lethi tuyobalandzela ngeligama lamba yokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha uma baphethe lokubulalako noma inyoka noma banatha lokubulalako akuyuba limata bayobeka tandla tabo ethi kwalabagulako futhi bayosinza loko kwakukuthuma kwakhe kwekugcina ebandleni makho sahluko selishumi nesithupha Paula agcoba letiphiwo lethi ebandleni eminyakeni lengamashumi amathathu kamuva futhi wathi kubasegalathiya 1:8 uma ingelosi levela ezulwini ishumayela kini noma nguliphi lelinye livangeli kunaleli leselivele lemukelwe ngiyabona lebe selivele lishunyayelwe ayibe ngilocalekisiwe ngikholwa ukuthi iPentecost yaqala ingenasiphetho ngikholwa ukuthi itofanele ibe kuko konke lokudaliwe ngato tonke tikhathi kuto tonke tindzawo leyo Pentecost ifanele ihlale ikhona njalo ibusiso tePentecost ifanele tibe sethi kwebantu Uthi manje sini lesibusiso sePentecost na sikuqiniswa kwekuvuka Akumangalisi livangeli icobo lwalo lichaza ukuthi indzaba letinhle indzaba letinhletani na uvukile kulabafile futhi ngoba ngiphila mina nani niyaphila yini lenani file esonweni nasethiphambe kweni uNkulunkulu usiphilisile kanye kanye ngalowo moya lowavusa Jesu kulabafile Futhi manje sihlethe etindzaweni tasezulwini kanye naye sicocisana naye sikhuluma naye injabulo lenje ephoye kutshela abantu leyo ndzaba lokholwa ukuthi iliciniso Ngiyatibuta namuhla kungoloko lokwentekako ngabe empeleni siyisabantu kuNkulunkulu noma nje sibayisa esontweni na sifanele sibayise kuKristu lapho kunalamandla laphilisako khona kuhle kuya esontweni impela uma sihamba sigcine lapho akusikashane khashane ngalokwenele uma uta esontweni lokho kuhle kodwa qhubekela kuKristu usuka esontweni ngoba sifanele semukele lamandla laphilisako uma siyoke silindzele ukuthi sibe kuloko kuvuka kwebantu bonke ngoba nguyonandwa kuphela leyoke ide isilethe siphume kulabafile Ngoba uma lo moya lowavusa Jesu kulabafile ahlala kini uyophilisa futhi wende uletha ekuphileni imitimba yenu lefako sethembiso lesinje pho kithi manje caphelani yona kanye nje lengcikithi yalokuvuka lokhu kutshela nekubonisa nekufakazela ukuthi Jesu uvukile kulabafile akafi ungilophilako uphila lapha ukithi ngiyoba nani ngibe ngisho nakini usesikhashana nje nelive lingeke lisangibona noko nine nitongibona ngoba ngiyoba nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kwelive manje njengemaKristu sonke sisho ukuthi uyaphila noma siphilisiwe siphilisiwe ekuphileni ekufeni saya ekuphileni ngamoya wakhe futhi uma singakaphiliswa khona ke asike ndiwa saphila manje sitobobokela kulesifundo inkosi thandza nekuthi ukufundzisa imizuzu lembalwa kuthi siphilisiwe yini futhi sicinisekisa yini kuthi leli liciniso na manje lena impilo yakho lucobo lena impilo yami ngulapho uma lokhu kungesilo liciniso lele ngilungiselela kukusho khona ke ngingilomunye webantu labathi hula letinkulu kunato tonke even nginikele impilo yami entheni lokungekho lutho kuyo futhi nende kanjalo nani kodwa uma kuliciniso khona ke ngikweleta yonke into lengingiyo ngikweleta yonke into lebe ngingaba ngiyo esizathwini saloko lesikumele futhi ngicabanga ukuthi asikafanele kulahla umdlandla wethu futhi njengoba sibona liphasika lisondzela kwenta lokuthite nje phansi kimi njengoba ngathi ukuthi lolo lusuku lento leyabekwa luphawu kude kube phakadze ebusweni baNkulunkulu Manje siyaqaphela ngumoya lofanako lo wamvusa ethuneni lohlala kithi. Manje lokho bekungenzeka kanjani na? Lo moya lo wavusa uNkulunkulu Jesu kulabafile unekuhlala kithi.
Now is the spirit that quickens. It's
manje ngumoya lophilisako. Akusilo livi leliphilisako, ngumoya lophilisa livi.
Or gives the word
noma unika livi kuphila, ulinika timphiko ukuthi lindize, ulinikeza kungena, ngumoya lowenda lokho. Manje kolo yedwa, unkolo nje, kodwa uma kuphila lokuphilisako kungena kuwo, kungene kukolo, khona kumnika kuphila. Futhi thini lesasifile, sendiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu. Kepha noko sifile esonweni nasesiphambekweni. Kunendlela thiyite uNkulunkulu lokwadzingeka afake lokuphila lokuphilisako emitimbeni yenu lefako. Ngikhuluma ngemtimba wakho. Manje Jesu bekalivi. Niyakukholwa lokho, anikukholwa na? Ekucaleni, Johane longcwele, ekucaleni bekakhona livi. Livi bekaNkulunkulu. Livi bekaNkulunkulu. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. Manje njengamesiya lo wethenjiswa waphilisa lonke livi lelaprofetwa ukuthi uyolenda aphilise labagulako nekuthi bekatotyalwa kanjani inthombi ndvo konke lokho wakwenda kuliciniso bekalivi libonakaliswa lapha emhlabeni kodwa bekangeke akwende lokhu njengemuntu nje kubite umoya kaNkulunkulu lohlala kuye kuphilisa letethembiso leti kuye. Ngiyethemba ukuthi siyakuthola lokhu kucace sibili manje. Jesu angumuntu ucobo lwakhe, lo mtimba, kodwa kwabika lo moya lokuye, umoya, akusimi lo lowenda imisebenzi. Ngubabe wami lohlala kimi, nguye lo lowenda le misebenzi, niyabona na? Jesu ucobo lwakhe, bekalivi, ngoba beka ngaphambi kwaNkulunkulu. Leli ligama lelibi kulisebenzisa futhi ngiyethemba ukuthi nilithatha kahle phambi kwalesicuku. Kodwa wamiselwa ngaphambili ngekwati ngaphambili kwaNkulunkulu. Kuthi licebo laNkulunkulu lalitoba njani? Kuthi bekatothumela umhlengi nalomhlengi bekangaba kuphela indvodzana yakhe lucobo. Ngakho ke leso kwakusethembiso saNkulunkulu kusukela le ensimini yaseEden. Kuthi Jesu bekatoba lapha. Bekalapha njengemuntu adalwa intombi kodwa kwa kubite umoya kaNkulunkulu kuphilisa lelo livi kuye. Futhi bekalivi leliphilisiwe, livi liphiliselwa lelo awa. Sikhathi sasesifikile lapho kwase kudingeka nibe nemhlenge. Umthetho wawehlulekile, letinye izinto tatehlulekile. Manje kubita umhlengi futhi bekangumhlengi lothenjisiwe waphiliswa livi laNkulunkulu. Kuthi manje uma lo moya lofanako lo awusethi kwakhe kuthi abe ngumhlengi kulo mnyaka kuthi sesemukele manje sethembiso saleti insuku leti tekugcina kuthi kutokwentekani. Uma uba ingxenye yalelo livi uhlengwa kanye naye ngoba lo moya lofanako lo awuhleli kuKristu uhlala kuwe kuphilisa kuphila kwakho kulo mnyaka. Ganzu utothi futhi esikhathini sekugcina uphilise imitimba yenu lefako uyivuse ekufeni uyikhuphule futhi lokho kususa lobumnyama uma sikubuka futhi lelo futhi lelo liciniso niyabona na. Base Roma lapha Paula sekufakazele kithi niyabona na uma umoya walolo wavusa Jesu kulabafile ahlala kini uyophilisa nemitimba yenu lefako. Lona ngumoya lofanako lowamvusa lowaphilisa likholwa leliciniso ekuphileni lokuphakathi. Lo moya lowavusa Jesu kulabafile uhlala ekholweni uphilisa likholwa ekuphileni lokuphakathi. Munye kuphela kuphila, munye umoya lophakathi kuphila lokuphakathi kunye nalowo uNkulunkulu. uNkulunkulu munye uphakathi bese ke thine sibantwana bakhe siyingcenye yakhe lokubuthi dingcenye tekucabanga kwakhe nemicabango uyavakaliswa bese ubalivi. Ngakho ke umuntu ngamunye ekhathi lapha lona lokuphila lokuphakathi bekakhona ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba ekucabangeni kwaNkulunkulu. Nguyona ndlela kuphela lokwakungaba ngayo ngoba wena uyingcenye loko kuvakaliswa kwemicabango sewube livi nelivi lithethe kuphila futhi liphakathe kungaleso sizathu sinekuphila lokuphakathe esimisweni lesifanako indvodzana yankulunkulu lenkulu umhlengi siba ngemadvodzana nemadvodzakati ankulunkulu ngalowo moya lofanako ngekwati phambili kwankulunkulu lokufanako Bukani tigitsi emhlabeni letingalemukelanga ngesikhathi Jesu alapha. Kodwa sifanele kubonga kanjani manje ekuseni kwathi kuthi sinebufakazi lobonakalako lobuconzile netimfakazo teliBhayibheli kuthi sibaliwe kuloko kusa kwekuvuka lokukhulu lokutako lelo phasika lelikhulu. Sinesibambiso sako khona manje emitimbeni yethu lefako. Labamiselwa ngaphambili babe kucala kusobala ukuthi baphiliswe uma moya loyingcwele seketa kutothatha bakhe lucobo manje kukhona inkulumo mbiko lenkulu futhi ngifuna abanakethu laba bafundisi ukuthi betame ukuconza lokho niyabona na ekuqaleni uNkulunkulu umoya lomkhulu beyangesuye ngisho uNkulunkulu ngaleso sikhathi beyangilophakathe uNkulunkulu indlo lekhonto wako beyangenalutho lokumkhonda kwakungekho tingelosi ngekho salutho kuNkulunkulu yedwa nje yena yedwa lophakathi kodwa kude abe uNkulunkulu kwakufanele kube khona indlo yakumkhonda ngako wadala tingelosi netidalwa nemakherubi nakanjalo njalo ukuthi kumkhonde licebo lakhe lelikhulu licala kusombuluka kodwa kumbulani nine emumeni lenikuwo Manje ekuseni uma beningekho ekucabangeni kwakhe ngaleso sikhathi anikho namanje ngoba nine kunengcenye letsitele kini lephakathi nalokuphakathi kuba uNkulunkulu kuphela futhi kuNkulunkulu kwakukucabanga kwakhe ngawe uhlethi khona lapha ukhona manje ekucabangeni kwakhe ngime epulpiti manje ekuseni ngoba ungilongena siphetho futhi wathi tinto tonke ngako ke wakhona kusho kuphela kusukela ekuqaleni ngoba uphakathe futhi wena ngikuba indvodzana yaNkulunkulu noma indvodzakati yaNkulunkulu khona ke wawuse ucabangeni kwakhe ekuqaleni bese kuthi ke uma kufika moya lwengcwele futhi wena usemhlabeni uhamba hamba lapha njengesoni phansi le empilweni yakho kunendlo letsiphe awathi ukuthi kwentekani kodwa ulambile ngeva umnakethu lo ipresbyterian ngeva umbaptist akhuluma ngekuthi emva lapho bekayiyi baptist ifree will ashumayela lapho angakhona khona umnakethu akithi kuthi wena kukhona lokudzite kuwe indlo letsite longatange uyifake lapho kuyindlo letsite lebe ungeke ufise ukuthi ibe sekhathi lapho kuyindlo letsite lephambene nemvelo yakho lutshobo kwathi phambili kwaNkulunkulu kwenteka livi laNkulunkulu futhi Jesu watalwa ayindvodzana yaNkulunkulu kuthi abe uEmmanuel kuvakalisa kwaNkulunkulu lokugcwele kumuntu futhi wamthola asekulaleleni lokuphelele endasi emfuleni waseJordan abhabhatiswa ngulowo mprofeti futhi wathi nje angamlalela futhi waphuma emandini emazulu avuleka kuJohane wase ubona moya lwengcwele ehla avela ezulwini athi lo uyindvodzana yami lethandzekako niyabona na kulalela lokuphelele umoya wawumfunisisile ekulaleleni Oh, silisa lesintengantengako noma sifazane manje ekuseni. Uma uhleti lapha futhi kukhona indlo letsite kuwe lekutshela ukuthi loku kuliciniso. Umoya longcwele ukufunisisa. Kukuletha ekwatini liciniso laleli hour lesiphila kulo manje. Hayi lelinye li hour lelendlula, li hour manje. Ngakukhona tinkulungwane lapho letathi kadze tithobela li-hour lelendlula kodwa kwakukhona li-hour lesikhathi samanje lelo kwakuli-hour Jesu lebekade ochamuka ngalo futhi nako kumelivi nako kume bantfu futhi lapha kwakukubonakalisa kwaNkulunkulu kwenteka kuqinisekisa loko lokwakuliciniso futhi njengebantu bePentecostal namuhla asengisho loko ukuthi sime kuleti nsuku leti tekugcina lapho uNkulunkulu ethembise khona ukuthi uyothulula umoya wakhe etikwayo yonke inyama nemadodzana akhe nemadodzakati afanele aprofete ngoba wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako senguleli awa nguloko lokwenta loko lokudaliwe ngekhathi kuwe njengoba ngikhulumile lapha esikhathini lesingesithele sendlulile kuvakale njengekungahloniphi into lengcwele kodwa ngiyethemba ukuthi akukwendi kini manje ekuseni umlimi lo wabeka lukhozi noma wabeka sikhukhukati futhi bekanelicanza lelukhozi labanengi benu uyayikhumbula le ndzaba yelukhozi loludzala lutala leli noma sikhukhukati sitala lapha kuleli ntshwele noma licanza lelukhozi ngaphansi kwetimpiko talo tenkhukhu niyabona na simo senzawo nje libandla lePresbyterian libandla leMethodist libandla leBaptist noma nguliphi lawo lingaveta letinkhozi impela simo senzawo lesikwentako njengoba Dr. Bosworth bekavamise ukuthi ungalithatha licanza lesikhukhukati bese ulibeka ngetulu ngaphansi kwemdlwane bese ubophela phansi lo mdlwane utolichobosela lintshwele leni na simo senzawo futhi uma noma nguliphi libandla noma mhlawumbe nguliphi licembu leliyobuthana ndzawonye futhi likhuleke baze balahle tivumokholo tabo netindlu futhi babuke ngco ebusweni bankulunkulu liyoveta tinkhozi ngalokungiko impela nje njengoba ngime lapha nje nguloko lengicabanga ukuthi leli cembu labo somabhizinisi likwendile litama ukuchitha simo senzawo lithola umoya webucembu kakhulu lo munye uwaleli nalela asichithe simo senzawo bese singenisa simo senzawo ekukhonteni kwasezulwini sithole simo senzawo kahle tinkhozi titodalwa futhi kunoma nguliphi libandla noma kuphi nalo lukhozi loluncane lwahamba nalesikhukhukati isikhathi lesithe kodwa lokukukuta kwakuthi kungejwayeleki lwalungaconzi ukuthi lesikhukhukati sasisho ukuthini uma sichwanza etaleni letincumbi temcuba emabaleni futhi loko kwakungesiko kudla kulo futhi sidla tilokatana nakanjalo njalo lolukhozi lolungadizi ngakho kwakubonakala kungakejwayeleki konke kulo futhi lwalulintshwele lelidada lelibi lwalungilo ngingasho lokhu kungahloniphi nokungcwele mhlawumbe lwaluyi-free will baptist futhi kodwa into lethi ayifane naloko noma i-presbyterian kodwa niyati ngalelinye lilanga unina bekati ukuthi bekatalele licanza kwakufanele kube nemntwana ndzawana thide ngako wajika timpiko takhe letinkulu emimoyeni wase uyafunisisa akhala kakhulu ngeliphimbo lakhe lonke futhi ngalelinye lilanga wendlula etikwelihoko futhi ngesikhathi lolukhozi loluncane luva loku kukhala lokwejwayelekile lwalungakaze lukuve phambilini kodwa lwaconza ukuthi kulilingana kahle nje njengeliglavu esandleni futhi lwathi ukuthi lokhu akungunina wathi ukuthi leyo kwakuyindlotsana yakhe bekafuna yona wende njalo-ke nankulunkulu kuwo wonke umnyaka ugcobe libandla lakhe lalowo mnyaka umlayeto walowo mnyaka futhi bebangaba nemithetho nanoma yini labayifunako kodwa uma kufika lelo awa moya lweyingcwele wankulunkulu lowathi ekucaleni wacabanga futhi wakhuluma kwalowo mnyaka lowo moya udingela lelo canza futhi uma luva lowo mlayeto akukho hlelo lelibandla lelitolubamba lutophakama luyetulu lufanele luyinyoni lehlukile lusidalwa lesihlukile lulukhozi futhi luyokuva kukhala kakhulu timvu tamu tiyaliva liphimbo lami njengalomunye wathi umnakethu Williams kudla kwetimvu timvu tami tiyaliva liphimbo lami umfokati tingeke timlandzele akunandzaba kuthi libandla belethembeke kangakanani kuthi ligama lalo likhulu kangakanani lelinalo uma timvu tami tiva liphimbo lami lokulivi umfokati tingeke tize timlandzele tiyohamba ticondze ngco kulelo livi futhi tingakwenda kunjengenge ngemagnet Ngalelinye lilanga enhla eIndiana bengivakashele leyo mishini yetinsimbi. Kwase kukhala imfengwane futhi wonke umuntu bakhumula tidziya tabo tekuvikela. Base bacala kuthanyela baphuma emishinini yabo yekugicita insimbi. Kuphela ekhathi nendzawo phansi. Tincedu tetinsimbi lebe batendile elusukwini. Futhi ngangihambisana nemuntu lobekangikhombisa wase uthi bukisisa lokhu. Futhi ngako wonke umuntu bekabeke kwekumbonya libhentshi lakhe etikwe litafula esuke ahambe. Emuva le ngemuva wathinza likinobho lelincane. Futhi naku kuta imagnethi lenkulu yendlula. Futhi yakubutha konke lokuncane kwaleyo nsimbi lokwakujutshiwe kuletho tincedo. Manje kwase kuyaphuma kwakuyekelisa kuba imagnethi kwawela ebhodweni lensimbi. Futhi kwancibilikiswa kwentelwa lolunye lucedo lwetidziya indlo lefanako ema-Excel noma ngabe mhlawumbe yini lebe bayakha. Futhi ngema lapho futhi ngikubuka lokho ngaze ngavele ngalahleka mina elicobo ngase ngithi ngitibuta indlo letside wathi iyini mnumzane ngase ngithi ngiyaqaphela ukuthi lokunye kwaloko akubuthekanga wathi yi-aluminium nemagnethi ayikakhelwa ukubutha i-aluminium ngathi ngiyabona wase uthi ngase ngithi-ke yebo-ke uyacaphela nalo lucedo lwensimbi lusele laphaya kodwa uyabona mnumzane lubholelwe phansi ngathi ngiyabona futhi ngesikhathi akukhipha ngathi manje kwentekani loko lokungaphandle laphaya uthi kubuyela ngqo emshinini kuthulelelwe ebhodweni letinsimbi bese kuyabuya ngqo futhi kwente lelinye lisondo ngathi ayibongwe inkosi ngiloko-ke niyabona na kukhona imagnethi lenkulu lehleti esibhakabhakele nkulunkulu ngalenye ilanga layoyithinza ngemino yakhe akukho muntu lowati isikhathi layokuda ngaso hhayi ngisho netingelosi lasezulwini atati ngunkulunkulu yedwa lowatiko kodwa kube khona kungcolwa lokutsite lokuphume ebhayibhelini emakristu elibhayibheli emakholwa aleli awa lomunye wawo angahle kube bekakadze ali-ekisela emuva kulolunye lusuku lona angahle kube ungulenye ingxenye letside kuyachubeka ukuthi kwente umbuso lomkhulu wankulunkulu kodwa kutobunjwa kube libhodo ebhodweni letinsimbi lelikhulu lankulunkulu bese kubuye kuthululelwa emifanekisweni yankulunkulu futhi labo nje lababutheka kuyo bayophakanyiswa Oh, kukanjani ku inhlanhla lengaka pho kwathi ukuthi kukhona lokuthite ekuvukeni lokuphathelene nathi manje caphelani qondzani kubita kwelivi lankulunkulu lokuyingcenye yalo futhi lukhozi elukhozini manje uma lo make bekakhale kakhulu njenga ngalokuhlelo lwalungeke lukwade lwaluyovele nje lutihlalele kahle ehokweni kodwa kwakukukhala kakhulu kwelukhozi kwakukhona lokutsite ngekhathi kulowo mfo lomncane kuthi bekade ukuthi bekalukhozi futhi le nto lefanako ikulo lonke likholwa leliciniso uma kushunyayelwa kwelivi lankulunkulu kuvela futhi kuqinisekiswa futhi kufakazelwa ukuthi livi lankulunkulu laleli awa khona-ke kukhona lokutsite ngekhathi kwelikholwa angikhathali ukuthi uyise bekathembeke kangakanani ebandleni noma make wakhe bekethembeke kanjani noma bomkhulu nagogo wakhe futhi uma libandla lifundzisa lokuphambene naleli awa lembhabhathiso walo mlayeto wamoya longcwele kukhona lokutsite kuye lokukhala kakhulu utolishiya lihoko ufanele akwende leti nkukhu tingahle kube take taba kahle ngalelinye lilanga kodwa leli li-awa lelukhozi niyabona na kungulokwehlukile kukhona lokutsite ukuthi ufanele asishiye lesiminyaminya futhi asuke andize ayongena esibhakabhakeni khona-ke lo mtimba wasemhlabeni uyaphiliswa bese uyalethwa ngumoya lophilisako ekulaleleni livi lankulunkulu manje uma lo moya lwengcwele umelelwe njengelukhozi lundiza etikwelive bese uthola likholwa kude umuntu longeta kimi kude umuntu longeta kimi ngekufuna kwakhe bonke labo babelangiphe bona batokuta kimi kodwa kude umuntu longatitela yena akusiko kucabanga lokungekwakho kudonsa lokungekwakho nkulunkulu adonsa niyabona na bonke labo babelangiphe bona batokuta kimi manje moya lwengcwele ulapha emhlabeni ufunisisa labo bantu ngamunye uNkulunkulu labamisele ukuphila kulomnyaka. Futhi kutawuthi nje ungakuthola wenda njengoba nje wenda kuJesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu lenkulu lephakeme leyasihlenga sonke uyehla bese uthatha indzawo yakhe yekuhlala empilweni yemuntu. Manje caphelani, waletha emandla ekuphilisa. Manje lawo mandla ekuphilisa lefika ethi kwaJesu amphilisa ukuthi abonakalise sonke sethembiso selivi langa lolosuku. Wena kanjalo namoya loyingcwele lofika ethi kwethu kulolu suku. Uma kungesiwa umoya loyingcwele lohalatisako, uma kungesiwe devele ahalatisa moya loyingcwele, kodwa nguye sibili moya loyingcwele weliciniso uyobonakalisa sethembiso saleli awa. Ngesikhathi wehlela ethi kwaLuther wabonakalisa leso sethembiso salelo awa. Ngesikhathi wehlela ethi kwaWesley wabonakalisa sethembiso salelo awa. Uma wehla kulolu suku ubonakalisa sethembiso saleli awa. Ngesikhathi wehlela ethi kwaMose wabonakalisa sethembiso salelo awa. Wehlela ethi kwaNowa wabonakalisa sethembiso salelo awa. Ngesikhathi wehlela ethi kwaJesu wabonakalisa sethembiso salelo awa. Nabona na, umoya loyingcwele wehla kutophilisa, uphilisa labo bantu logcotshwe ngaphambili uNkulunkulu ukuthi babe seluhlwithweni. Caphelani, lokho kuthi uma alukhozi leliciniso uto uconza umlayeto weli awa. Uma alukhozi leliciniso, manje lukhozi lolincane cishe ehokweni lwaludla kahle kodwa lwalwathi ukuthi nje kwakungasi kahle hle, kodwa ake ngesikhathi luva liciniso khona ke lwalemukela leliciniso. Manje kuJohane welishumi nakune, Johane 5:24 njalo Jesu wathi akhuluma ngalendlela, loyo lova emavi ami futhi akholwa ngilongithumile unekuphila lokuphakathi futhi angeke aseda ekwahlulelweni kepha wendlulile ekufeni wangene ekuphileni. Cabangani nje kuthi kulula kanjani loyo lokholwako. Manje indlela lengiyo yekusho loko kuthi loyo loconzako. Manje uphumela lapha esitaladini bese uthi kule ngwadla lena uyakholwa na impela? Uyakholwa ukuthi uyindvodzana yaNkulunkulu na impela? Upapatisiwe na impela? Wehlele esigcakweni uthi uyakuva loko na? Uyamuva lo mshumayela shumayela na? Ya, uyakukholwa loko na impela? Uyabona na, kodwa loyo loconzako loyatiko indzawo yakhe kuleli awa, loyo lova livi lami akholwe ngilongithumile une sikhathi samanje kuphila lokuphakathi akasaye kwahlulelweni kepha sewuvele wendlulile ekufeni wangena ekuphileni.
Then when this new eternal life dwells in you,
bese ke uma lokuphila lokuphakathi lokusha kuhlala kini, kungilokuqalile noma sibambiso senu niphiliswa ekufeni niye ekungafini.
Let me say it again. When this spirit,
angikusho lokho futhi, uma lo moya sewunitholile umuntu ngamunye futhi sewufike ethi kwakho, sewungilokuqalile kwelifa lakho laphakathi uNkulunkulu lalicabanga ngawe futhi walendela wena ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba, loko kukwakho losekuqalile. Njengokuthi uma uncela isihlahla sem-okhi futhi ngikunike isithelo i-acorn, manje lokuphila kwem-okhi kula sithelweni se-acorn manje, kodwa utofanele ulinze side sikhule. Sinjalo-ke nathi, uma wemukela moya loyingcwele waNkulunkulu kungemandla uNkulunkulu ahlethi kuwe, loko sekuvele kukuvumile futhi ubekwe luphawu ngamoya wasethembiso waNkulunkulu emtimbeni waKristu. Ngesikhathi uNkulunkulu abuka phansi eCalvary futhi wabona Jesu afa, akasiko kuphela wafela umlobokati wakhe umtimba lolibandla lelivi, libandla lelikholwa livi laNkulunkulu lemnyaka, noma ngabe tinyawo umtimba inhloko noma ngabe yini. Ngiyabona na, yiKristu bekopha futhi afa futhi uNkulunkulu ambuka wabona kuvuka kwakhe nelibandla lavuka naye ngeliphasika. Manje ngifuna nikuhlanganise konke lokhu ndzawonye ngoba nginalokudzide lapha esikhashaneni lesincane lengifuna kukusho iNkosi Thanza. Manje caphelani, sibambiso noma losekucalile emandla laphilisako ekuvuka kwenu uma nemukela moya loyingcwele kubese kuhlala kini losekucalile kwawo. Caphelani, seni Seni sendleleni yenu manje nikhula niya ekuvukeni lokugcwele akukho sihlahla lesivela ngebusuku nje sifanele sikhule njengoba sikhula emseni nasekwatini kwaNkuluNkulu nepapatiselwa kumoya longcwele manje njengelibandla lasePentecost libapatiselwa kumoya loyingcwele liqala kukhula emagala lifile beba waphundla kodwa lesihlahla sisasolo sikhula sisasolo siqhubeka ngoba sitofanele sifike ekuvukeni baholwa ngumoya kuphilisa livikini nine leniyemakholwa livi lisolo liphilisa nje njengoba nita egaleni lekuqala ligala lesibili ligala lesithathu kwenyuke njalo liqhubeka nekuphilisa umoya kaNkuluNkulu uqhubeka aphilise kini kuqaphelele lokho iPentecost imitimba yabo iyaphiliswa kuphila lokusha labakwemukela lokho kungenda ngitive ngikholwa cabangani manje lapha kwakungemadodzana badwebi bathelisi besifazane labancane labatithobile be futhi nje bangamakhosikade emiti lajwayelekile emantombatane lamancane lasetintombinto bebangemakholwa bebakholwa ukuthi leli kwakuliciniso bebakukholwa lokho ngesikhathi uJesu afa bebakholelwa kuye futhi waphinde wavuka futhi kulabafile bebakukholwa lokho ukuthi kwakubufakazi baNkulunkulu belucobo ukuthi bekamphilisele ekuphileni manje bayenyuka baya elusukwini lwePentecost ukuthi bemukele incwadi yabo yobufakazi Niyathi ukuthi incwadi lebufakazi ini na ungesikhathi incwadi yebuniyo seyiphasisiwe benyukela lapho ukuthi bemukele incwadi yabo yemfakazi base bayaphikiswa noma kujabula lokunjepho bese balithengile live lalithengelwe bona bebalemukelile ngabe kuliqiniso noma akusilo na simbonile avuka kodwa manje sineke sibofakazi sema futhi sambona umuntu abethelwa sabona emafu efika etuke emhlaba futhi entathi bhakabhakata abamnyama nemhlaba watamatama futhi wanyakata waphelelwa ngemandla emizwa yawo kwase kuthi ngesikhathi bamfaka ethuneni bamgwaza enhlitiyweni ngesikhali base bathatha umthimba wakhe bawehlisa base bawulalisa ethuneni laJoseph waseArimathiya base ke bayathola ukuthi ngelusuku lwesithathu wavuka futhi futhi njengoba umfundi wathi sibofakazi baloku simbonile avuka futhi siyathi ukuthi uyaphila manje lokho kwendani na lokho kwakhipha konke kwesaba akumangalisi Jesu athi ningesabi nginguye lobekafile futhi sengiyaphila kude kube phakathi niyabona na kukhiphe konke kwesaba ngesikhathi benda lokho manje kodwa ngesikhathi benyukela ePentecost lapho bemukela emandla laphilisako emandla labenda baphila manje ngulapho la ngicabanga khona ukuthi nine bazalwane bePresbyterian nebeMethodist nemukela kona nje ekukholweni inkosi Jesu Kristu kodwa incwadi lebufakazi isengake fiki noko lokho kuphasiswa kwencwadi yebuniyo uNkulunkulu wanikeza Abraham asethembiso Abraham wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kungulunga kodwa wanamathelisa ngeluphawu sivumelwane ngeluphawu lwekusokwa NaNkulunkulu uninikeza sethembiso ngekwakhona nje ukuthi nitosemukela futhi ntovuswa lomthimba utokhathi muliswa kanye naye ngesikhathi sekugcina kodwa niyabona nitofanele nithole kuphasiswa kwencwadi yebuniyo nalokuphothula kungesikhathi yonke into lemenene nayo seyisusiwe bese nithola incwadi lebufakazi kuyo nineluphawu lwenu yonke imvo lekuyo ingeyenu amen futhi uma sikholwa kuJesu Kristu angumsindisi wethu futhi siphenduke futhi sibhabhatiswe bese senyukela ekumkholweni uNkulunkulu uvuma kuphenduka kwethu nekukholwa kwethu lokubheke kuye bese wehlisa incwadi yebufakazi nale ncwadi yebufakazi isiqiniseko Sifakazelo ukuthi yonke indlo lenake nagodlelwa yona niphenduke ngalokhu ngiko sibili haleluya nalemphahla seyithengiwe futhi niphethe incwadi yebufakazi besiqiniseke ake nomunye etame ukususa emhlabeni athi wakhe futhi wena unencwadi yebumiyo esandleni sakho ake etame akukho umthetho evene longakwenda ngoba uphethe incwadi yebufakazi futhi akukho devele akukho bandla noma ngabe nguyiphi iscience yetenkolo lengake yece imincele yebufakazi bankulunkulu nencwadi yebufakazi ukuthi umbhabhatiso wamoya longcwele usivumile thine kuJesu Kristu. Sinesiciniseko mbamba ukuthi sivuke njengoba avuka ngoba sesivela sikucalile kuvuka kuye. Amen. Dindo letinzala kwendani emitimbeni yethu lefakwe na kugucula umbono wethu kunjinja umcabango wethu kubeka tintsandzo tethu letinkulu etintweni letingetulu nekubhema kunatsa kugembula dindo lenanivamise kudenda kufile kungaphansi kwenu futhi niyaphiliswa nalamandla laphilisako aletha umtimba wenu ungene esimeni lesihlwithiwe vele. Caphelani bantu bePentecostal etulu lapho ngesikhathi baphiliswa ngumoya loyingcwele. Ngilaleleni ngesikhathi lelo qembu lePentecostal etulu lapho ngelusuku lwePentecost bemukela incwadi yabo lesibopho yencwadi yemfakazi levela kuNkulunkulu impela yakhathimulisa imphefumulo yabo bambombolota babona tilwimi temlilo lwehlukana ethi kwalona lo wabo futhi kwaphilisa kakhulu umtimba wabo bathe bangasakhoni ngisho nekukhuluma ngelulwimi lwasemhlabeni kwaphilisa umtimba wabo waya elulwimini lwasezulwini indzawo labaya kuyo emandla laphilisako aNkulunkulu ashukumisa imitimba yabo lefako kanjalo lwaze lonke lulwimi lwabo lolufako lwaguculwa simo lwaguculelwa elulwimini lolungafi emandla laphilisako lanjepho. Yini indlo lengeyabo uma lo moya lowavusa Jesu kulabafile ahlala emitimbeni yenu lefako utophilisa nemitimba yenu lefako siyaphiliswa ke ngemandla aNkulunkulu ophilayo. Dilimi diphiliswa tibe lulwimi lolusha lwasezulwini kukhuluma nabo kuhlitselwa etulu bavuswe bangene esimeni senzawo lesehlukile kunalapho bake bahlala khona futhi nekuphila lokusha lokuphilisako kubo lokungena kubo kwaphilisa lulwimi lwabo bakhuluma ngetilimi letinsha. Oh yebo manje bacapheleni kwakuhlelelwe kubanika emva kwalencwadi lebufakazi kwakuhlelelwe kubanika sonke sethembiso lesasisemihlabathini sonke sethembiso emihlabathini yelivi laNkulunkulu leyathenjiswa eBhayibhelini lawo mandla laphilisako labanika sona kuphilisa leso sethembiso kubo. Ngakho ke babeka tandla tabo ethi kwalabagulako baphiliswa bakhuluma ngetilimi letinsha benda sibonakaliso letinkulu netimanga ngoba loko kwakusesethembisweni saNkulunkulu futhi ngesikhathi Jesu afa kuhlenga loko ukuthi kubuyele kubo imihlabathi la yayingemadodzana aNkulunkulu wabonakalisa ngekwenta loko uNkulunkulu lebekangiko. Sinesibindi lesingakanani pho futhi thine sende loko kube kwekuyotichaza futhi sikufake enhlanganweni na asina malungelo ekwenta lokho umoya loyingcwele namuhla udingela tinhlitiyo letichotho letitokholwa ngulowo mlayeto yonke into eBhayibhelini lethenjiswa iya kulelo kholwa futhi uma nikuvuma ekugcwaleni kwako naNkulunkulu uyathi ukuthi nitokwenda uninika incwadi yebufakazi kuloko bese ke sonke sethembiso lesentiwako siphethwe ngini namoya loyingcwele ulapho kuphilisa loko kini. Oh he mhloboni yebantu le lesifanele sibe ngiyona kumangalisa kanjani nje kubona moya loyingcwele lomkhulu waNkulunkulu lapha kuthi ende lawo mandla ucabangeni ngesikhathi moya longcwele cobo lwakhe alapha ukuthi afakazele leli awa Jesu washo njalo unguye itolo namhla naphakathi umuphi longaba nesibindi sekuthi esule loko akukhiphe lapho na le misebenti lengiyendako mine nani into yenda Johane 14:12 letibonakaliso leti tuyoba landzela labakholwako leso siqiniseko uma sibona liqembu lebantu lihlethe indzawonye naleto tibonakaliso titibonakalisa leso siqiniseko sekuthi incwadi lengufakazi ikhona kuqinisekisa kuthi leyo impahla yaNkulunkulu Amen. Ngako siliphasika nathi. Amen. Manje sisephasikeni lethu. Sesivele sivusiwe. Hallelujah. Sisuke etimpheni telive. Hayi etimpheni esethembiso sankulunkulu. Hayi kuthi siyovuswa, sivusiwe. Kungemandla sethembiso sankulunkulu. Uyothulula umoya wakhe ngetinsuku tekugcina. Kuthi ngiloko labayokwenda. Caphelani. Babeka tandla tabo etikwa labagulako yonke indlo leyayisesethembisweni sankulunkulu ngiyothulula umoya wami etinsukwini tekugcina etikwayo yonke inyama labadzala benu bayophupha emaphupho tinsizwa tenu tiyobona imibono natho tonke letethembiso lethi letehlukene latenda yonke indlo ibekwe khona lapho esethembisweni sankulunkulu Yesu akuhlengela thine futhi uma siba noma thine uma simiselwe kulomhlabathi uma simiselwe ukuthi sibe kulomhlabathi njengelukhozi luhamba esidlekeni senkukhu uma nimiselwe kulomhlabathi mwele ingwele ulapha ukuthi anithole futhi uma anithola niyakuconza kubita kwakhe niyalathi liawa leniphila kulo niyathi ukuthi letindlo leti tifanele tendeke masinyanwe nihlwitselwa etulu kumhlangabetha futhi manje nihleti etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu Oh, sethembiso lesinjepho, babe lo sezulwini lo njepho, longasinika letindlo leti. Umoya uphilisa inhlanganyelo yabo naNkulunkulu. Kuze babite labafile babuye baphile ngalolo suku. Babeka imitimba yabo ethi kwalabafile baphila. Lalelisisani, bende tindlo letifanako. Jesu latenda ngoba umoya lofanako wawusethi kwakhe. Wawusethi kwabo. Uma umoya munye wenda umuntu ende kanjena, wenda lomunye ende kanjalo. Uma munye angethe kanjani lona etulu athi unamoya waNkulunkulu, kepha aphike imisebenzi yaNkulunkulu na, ngeke sekakwende. Caphelani. Kuphila kwaNkulunkulu lokuthi esiGrikini kubitwa ngezowi. Kuhamba kubo nangekhathi kubo kwaphilisa ingqondo yabo evini lakhe. Manje ake ngikusho ngekuthula sibili manje.
The spirit of God
that moves umoya kaNkulunkulu lohamba emkhatsini webandla uphilisa ingcondo yemuntu esathembisweni saNkulunkulu niyabona na uyakwenda Bukani, futhi ngitama kunikhombisa futhi nginende niconze ukuthi ngikhuluma manje ngelibandla kanti futhi waphilisela ekuphileni kuye Naloku nje bebathi ingcenye takhe nje kuphela kwekuqala nje kodwa uma uNkulunkulu athi ngalolu suku lolu emuva ekuqaleni John Doe uyoba inceku yami digitsi teminyaka lendlula manje John Doe utalelwe esonweni wabunjelwa ebubini ufika even ukhuluma emanga ngoba ungilofako kodwa mhlawumbe uthola kuva lukholo oluncane uyohamba ayojoyina libandla mhlawumbe uyojoyina libandla lemapentecostal angahle ajoyine noma yini kodwa ake angene ngaphansi kwesimo senzawo sankulunkulu kanye yabona na John Doe ubophelelekile ukuthi amconze ukuthi ungubani babe wakhe njengoba nje lolo khozi lwaconza ukuthi bengibani make lufanele lukuconze niyabona na kuphela ukuthi John Doe uyingcenye yaNkulunkulu leseyibe livi lelikhulunyiwe bese kuthi ke moya longcwele ufunisisa lelo livi uyambita umupha kuphila lokuphakathi bese umletha ebukhoneni baNkulunkulu livi laNkulunkulu Bukani, uNkulunkulu bekana lokufanako ngesikhathi abona Jesu. Kwakungumsebenzi lo se ufeziwe uNkulunkulu la ufeza ngaJesu. Ngesikhathi athi kufeziwe, lonke licebo lafezwa. Futhi ngesikhathi umoya kaNkulunkulu ufika ethi kwakho, futhi wena ngeliciniso ungilenye yetingcenye taNkulunkulu lakhulume ngato. Manje uma ungesiyo, uyozulazula futhi ukhathateke, futhi ugijimele lapha nalapha ya, nako konke lokunye. Uthi ungafiki ekulatini liciniso uma ungilomunye walabo tindlo letinzala tendlula masinyane nje niyabona bese uba musha nelicebo lensinziso selifeziwe sewulungele kulalela lonke livi uNkulunkulu lake alikhuluma ngawe niyabona ukuthi wena ulende uthobela livi lakhe sivumelwano impela incwadi yebufakazi kuleso sivumelwano incwadi yebuniyo ingeyakho ikweleti tonke setibhadelwe sekususwe konke futhi njengoba kwakunjalo ngelusuku lwepentecost manje ake sicaphele lokuphilisa lo moya lophilisayo kulabanye bantu Manje, nginitshelile ukuthi ngeke ngikhulume isikhathi lesithe kakhulu. Uthi nje, nginemizuzu lengamashumi lamabili ukuthi ngigcine livi lami. Uma ngenda lokho, caphelani, ugcina leso sikhathi lengisishito, cishe li-hour. Caphelani, manje, emandla laphilisako, lawo efika kuphela. Manje, kunencumbi yekuhalatiswa kwawo. Kunencumbi yebantu labacabanga ukuthi impela banawo. Babebede inkumbi yabantu iyakwenda ngoba banemcondo lothite longemanga ngalaba kubone ngalamanye emaKristu akwenda sathane angalingisana noma ngikuphi kwaloko siyakwati loko futhi njengetithunywa tenkolo ningakubona kulingiswa kumemeta kudansa kukhuluma ngetilimi yonke letinto lethe ningakubona kufaniswa noma kuphi impela emkhathini wemahedeni nebantu labaphikako ukuthi ikhona into lekuthiwa nguJesu Kristu ayindvotsana naye uNkulunkulu yabona na futhi benda tonke leto tinto ngesingabo kodwa wona mbamba umoya lophilisako weliqiniso lotha ekholweni uliphilisela evinda uNkulunkulu loko kubuyela ekudleni kwelukhozi futhi kubuyela ngqo kuye lapho aphila khona umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalolonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu asicaphele manje lo moya lophilisako lapho ufika ethi kwalabanye bantu njengoba wenda ngelusuku lwePentecost asicaphele iPentecost ukuthi benda kanjani futhi sibone ukuthi ngabe baphiliswa yini ngulamandla laphilisako lesikhuluma ngawo ngelusuku lwePentecost bonke bebalinze etulu lapho kubona ucobo bebesaba emaJuda loko nje lebekade okwenda ngako besaba kodwa kwendekani na ngesikhathi lamandla laphilisako ehla avela ezulwini kwabakhona sibinzi lesahlala ethi kwabo kwakukhona lokuthite kuconza lapho bebangakaqiniseki kakhulu kangako ngako ema-aweni lambalwa ngaphambili bebathi ukuthi bekafile bebathi ukuthi bekavukile bebakhulumile naye endleleni kodwa ngabe leyo ntho kwakungeyabo noma nje yayiyaleso sikhathi yajesu lucobo lwakhe na kodwa lapha ngelusuku lwepentecosti moya loyingcwele incwadi yebufakazi yehlela ethi kwemakholwa leyawenda aba yingxenye yekuvuka kwakhe yalenda laba yingxenye yenhlanganyelo yakhe umoya loyingcwele wefika futhi wacindisa kuwo ukuthi bekade ovuswa ngoba besacalile kuvuswa ngaleso sikhathi asuka ekubeni magwala aya ekubeni ngemadoda lanesibinzi beke saba lona kanye livi lebekacabange ngalo ningakuvumeli lokhu kwendlule ethi kwenu beke saba bekathi ukuthi bekangulelo livi ngisho nemajuda akuvuma Nikodemu wathi Rabi siyathi ukuthi ungithishela lovela uNkulunkulu kude umuntu lobekangenta letindolo tentako uma uNkulunkulu angekho naye manje siyakwati loko siyakuconza loko ngako bafunzi Petro bekaze wafunga ngisho nasebukhoneni bakhe bonke bese bamshiyile ekubethelweni kodwa naku lapho bakhona manje etulu kuleli kamelo lelingetulu ebukhoneni baNkulunkulu kwaseke khona masinyane nje naku kufika lo moya loyingcwele wehla uvela ezulwini futhi wabaphilisa nalo kuphilisa kwendeka bebangesabi kwenda bufakazi bemlayeto lebe bawukholwa futhi bawathi ukuthi uliqiniso ngaphandle kwaloko bebawesaba mangakhe ama-presbyterian mangakhe ama-methodist mangakhe ama-baptist even namuhla mangakhe ama-pentecostal lelathi liqiniso kepha besabe kwenta sinqumo kulo na ngiyaphoceleleka ukuthi ngitibute ukuthi yini lena lehlela kini na ngabe niyingxenye yokuvuka kwakhe na beningaba nesibinzi sekusuka nempongolotele kuthi cabangela nje lokuthite kwemuntu nembono na noma ninaso yini sibinzi mbamba nebudvotsa mbamba lokububitako kuma ebaleni futhi nibitele okungiko ngekuthi kungiko nalokungesiko ukuthi akusiko ngabe uyingxenye yokuvuka kwakhe noma usikhondi semcukuthu wethivumo kholo na Ngabe ungumhambi welisondo unalo ligama lakho lapho futhi ufile esonweni nasethiphambekweni na loyo longakholwa livi laNkulunkulu leligcwele usoni labo bafarisi bebakholelwa etimpheni letinene kuthi tiliciniso bathi sibantwana baNkulunkulu futhi bebangibo kwade kwashunyayelwa lelo livi kodwa ngesikhathi sekushunyayelwa lelo livi futhi laqinisekiswa khona-ke babadoni ngekwencaba lendlo lebebathi ukuthi yayiliciniso futhi bakubona ngemehlo loko siyathi ukuthi ungithishela lovela kuNkulunkulu ngoba kude umuntu lobekangenta letintfo leti lotentako uma uNkulunkulu angekho naye. Ngiyamangala namuhla, sikuphi na? Ngiyanibuda kusithola sikuphi lokuvuka loku? Ngabe unesibindi sekuphuma na? Ngabe unesibindi sekuthatha uNkulunkulu evini lakhe na? Uma umiselwe ukuphila utokwenda impela nje. Uma ulukhozi awukwathi kuhlala ungakwenda. Kukhona indvo letsite kuwe noma ufuna nje ukukhonda sivumo kolonza wana tsite uthi ngiyasonza ngifana nawe nje. Yabona na? Uma ungakaphathi butibulo ungeke ukubone, ungeke ukhone ukubona. Kodwa uma uphethe lifa lalobutibulo awukwathi kuhlala ungakubone ngoba kuyingcenye yakho nawe uyingcenye yakho. Bengingamphika kanjani make lwangidala? Bengingamphika kanjani babi kuthi ingadi yakhe lucobo ikimi na? Bengingamphika kanjani Charles Branham kuthi ungubabe wami na? Bengingeke ngakwenda. Ngiyavuma kumela lihlazo lakhe noma ngabe yini lenye ngoba ngiyindvodzana yakhe. Haleluya. Manje-ke ngekuba indvodzana yaNkulunkulu kuthi bekalivi laNkulunkulu ngingaliphika kanjani lelo Bhayibheli kuthi liliciniso kuthi Jesu Kristu akahluye itolo namhla naphakade na? Kuthi ngibona li-awa lesiphila kulo, sidzinga liphasika ebandleni kuvuka ekufeni, sidzinga kuvuka ekufeni lokutonika kukholwa emandla besilisa nebesifazane kuthi beme ebaleni ngaloko lokulivi laNkulunkulu lelicinisekisiwe. Uthi yebo-ke thine sinensha yaKristu loko kulungile, libandla lethu linemhlangano sifuna emalunga langaka. Akukho lokuphikisana naloko, loko kulungile, kodwa loko kusimo senzawo kuphela. Loko kungahle kube thi sibathe esikhukhukathi lesidzala, kodwa uma ntongena esimeni senzawo lesifanele lapho siyochobosela lukhozi uma ulicanza lelukhozi. Uthi uma wamiselwa ngaphambili uNkulunkulu kuthi ukubone awukwathi kuhlala ungakubona, uyavela ekuvukeni. Nguleyo ndlela iBaptist leyatalwa ngayo, nguleyo ndlela iMethodist leyatalwa ngayo, ekuvukeni kwangalolo suku, kodwa baphambukela esikhukhukatini esikhundleni selukhozi. Futhi njengoba ngishito esikhathini lesingethithe lesendlulile, ngehla ngivela eTucson, ngabukisisa intfo lengakejwayeleki bamba, ngabona lohlebe ahleti eluhwayeleni endasi lapho. Loyo lohlebe bese akadze walahlekelwa bunguye bakhe. Bekavamise kuba yinyoni lesedute nelukhozi. Wawungeke ululandzele lukhozi, cha, lutho. Akukho lokungalandzela lukhozi, kodwa bekangilohlebe. Kristu ulukhozi. Nelibandla belifanele lokungenani libe ngulohlebe. Bangandizela etulu bendlule noma ngutiphi tato tonke letinye tinyoni. Kodwa loyo lohlebe sewuguquke wathamba, ulahlekelwe lokukhombiswa bunguye. Uhlala etikwetihwayela telucingo bese ulinzela logwaja lothite lofile. Ucocoma njengelinci esikhundleni sekundiza njengalohlebe. Oh mnakethu thathe nine bantu bePentecostal lokubantu bami lucobo labathandzekako libandla lilahlekelwa ukuthi ibona kungilo liyehla futhi lincike kulesinye sivumo kholo lesifile sekugcina umthetho ngemehlo nje esikhundleni sekundizela kukwasemazulwini ngaleya lifune imana lentsha. Lohlebe bekavamise ukuthi idingelela imana yakhe, kodwa namuhla uthatha lokufihlitwe timoto naloko lokudliwa manje, ucocoma njengalo, ubukeka njengalo. Sithi hlobisa thine kakhulu evendesimanje, besifazane bethu bahula tinwele tabo, futhi bagcoka tikhindi, besilisa bethu bangenalo lithambo lemgogodla lelenele, futhi beme epulpiti futhi bakhulume liciniso. Kaze sathamba evini. Oh Nkulunkulu, thumela moya longcwele bese ufunisisa leto tinkhozi nzawana tside lolulungele kuma ngaleya kungenandzaba kuthi kwentekani lolutontshweza luyongena kulokungatiwa, hhayi ukuthi luhlale etikwetihwayela telucingo futhi lubuke incwadzi yakufunda yasonto sikolwa letside kuthi ingene. Angibe nelivi nasebusheni bemandla ekubonakaliswa kwamoya longcwele.
We need an Easter.
Sitsinga liphasika kuvuka lokungemandla. Ngani wami, uma wenelisekile ngaleyo ngcuba lenjalo yelive, kukhona lokungalungi. Sathe wethu mnakethu, ake ngisho kini lokhu, ngekumesaba uNkulunkulu. Ngathi kuthi ngingahle ngingabe ngisaphila, kuthi ngibone lelinye liphasika futhi. Kodwa yinye indlo leqinisekile, uma indvodzana leyamiselwa ngaphambili licobo yaNkulunkulu, ngelivi laNkulunkulu, iva lelo phimbo laNkulunkulu, iyovuka futhi ihambe iyolihlangabeda. Ngemandla kuthi itohlangabetana nelivi leliphilako sibili njengoba bekangilo umlobokati uyohlangabetana nemiyeni uyingxenye yemtimba wakhe. Caphelani, kutsala thine silahlekelwa bungithi bethu. Sida ngalesithathu ebusuku labanye bethu, labanye bahlala ekhaya kuthi babukele luhlelo loluthi ngibani luthanda suze. Bababona kutse donke tinhlobo tetintho telive, donke tinhlobo tekuti jabulisa unikweshisa ebandleni. Kadze sabulahla emasemina ethu tikolwa tethu tikhipha sicuku sabo Ricky nenkumbi lenkulu yescience yetenkolo nekuti jabulisa nayo yonke into ebandleni. Kuthi kuthathe indzawo yenkonzo yemkhuleko, sithethe ingubo futhi setama kugcwalisa lokho Westmoreton letama kuwenda sibangenisa. Angeke nibazuze ngalokho, banaloku nengi kwalokho kunaloko leninako. Anikahlangani ngalutho emhlabathini wenu, emhlabathini wabo, abete kuwenu lapho umbhabhatizo sibili ukhanya khona, lapho emandla sibili ekuvuka akhona. Ningadami kwakha lisondo lelinjengelabo, ningadami kuba nemelusi lonjalo, ningadami kwenda loku lokwalokunye noma nibambisane nelive. Bacwebetela neHollywood, livangeli sibili likhatimula ngemandla. Ingozi tiyakuva loko, atibuki kucobetela, tibuka kukhatimula, ikhatimula ngenkobeko, ikhatimula ngeluthando, ikhatimula ngemandla, ludingela loko ke lukhozi mbamba. Ungeke waqhwanza ehokweni bese uyalithokotisa, lungeke lukhone kukwenda, ungeke ulutshele kona ngoba alukukholwa. Yekela lelo phimbo limemete kakhulu lelivela ezulwini. Nguye lobekafile futhi sengiyaphila futhi kukhona lokwentekako. Nguye idolo namhla naphakathi futhi kuyokwenteka kuthi ngetinsuku tekugcina ngiyotithulula mine luqobo etikwayo yonke inyama. Ludumo kuNkulunkulu, ngiyophilisa lulimi lwenu lolufako, ngiyophilisa tilimi tenu letifako, ngiyoninika bufakazi lobubonakalako kuthi ngitoniletha ekuvukeni kanye nami. Ngikhozi letinenhlitiyo lelambile tiya kuloko ngawo onke nje emandla ato. Liphareli nenzengo lenkulu kuthi titsengisa ngako konke lokunye kuthi tihambe tiyotsenga. Amen. Nkulunkulu asisite mngani, emabandla ethu alahlekelwa bungiwo. Asisheshise manje kuthi siye kulokunye. Bukisisani umnyakato walabo bafundi bethukile bebathi kuthi Jesu bekaliciniso. Kodwa niyabona lalimelene nemicondvo lothandwa abantu, inkolo lethandwa abantu yeli awa, inkolo leyayinesandla lesicinile kunadodonke bafarisi basadusi nakanjalo njalo, inkolo zetabo emacembu cembu nemahlelo. Beba bemamelene naloko kweduka, kodwa Jesu bekalizwi lelikhonjiwe. Na Jesu ungumoya longcwele kumoya. Kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona, nito ngibona nini, hayi umtimba lokuphila lokwakukuye. Nkulunkulu usetikwela ibandla kubita emadvodzana njengoba enda ngaleso sikhathi kulalela. Ngihlala njalo ngenda loko lokuthothisa kubabe wami. Ngumuphi kini longangilahla ngesono na? Ngalamanye emagama sono kungakholwa. Lithitheni live ingani? Lengingakakwendi nako-ke. Ngikhombiseni lokwashiwo live kuthi ngiyokwenda lengingakakwendi. Ngumuphi longangilahla na? Ngumuphi longabeka imino yakho kimi kuthi uthi angikaligcwalisi live lababe wami na? Oh, uma libandla lePentecostal lifika kuleyo ndzawana, ngubani longangimangalela ngekungakholwa na? Oh, maKristu, musani kukhonjwa njengalohlelo, kodwa lukhozi Lowo lohlebe uthambile uyokwehla. Awuluboni lukhozi bendalobo. Angeke lukwente lokho. Lutitingelela kudla kwalo le esiphakaphakene. uNkulunkulu walulungisa kude lukhone ukubona. Luthola imana leseyinsha. Hayi indlo letsite lefile. UmaHebheru ngesikhathi bathabula ehlane, bekadla atama kudla imana lefile, yase ikhunzile, yase inayo, yase inabo mantshikitane kuyo. Niyathi kuthi sisho kuthini, seyonakele, seyibolile, timphethu sethi kuyo. Ngingakudlelani kudla lo sekuyiminyaka yendlula kwafa na? Kungahle kube sesimene nasekubukekeni, kodwa akusesiko kusha, sifanele sithole kudla sonke sithukulwane lokusha. Kanjalo nelukhozi lubuka lokho kudla sonke sithukulwane njengoba besiseluhambeni lwethu. Qaphelani manje ake sithathe labanye abantu futhi ake sithathe labanye bebaprofeti belitestamente elidala sibone ukuthi bendani. Ake sibuke kuqala Stefano ukuthi Stefano wenza kanjani ekhathi kwalowo mkhandlo weSanhedrin. Ngesikhathi lowo mkhandlo umenyusela lapho lo mbuthano lomkhulu wemakholwa lapho noma lokwakufanele ngabe emakholwa. Bamenyusa futhi betama kumlahla ngelicala. Leni, wathi nine bonthamo tilukhuni, nini ngakasoki enhlithweni nasetindlebeni, nimelana njalo namoya longcwele. Loko ngiloko okuphila lokuphakathe. Njengoba kwenda kuba bebeni emuva ngaleyange baprofethi, nani niyakwenda namuhla. Uthi bambhashela ematinyo, bebangafuni kuva loko. Bekamelene nesivumo kholo sabo, bekamelene nelihlelo labo. Uthi bamgcoba ngematshe lo muntu waze wafa. Uthi waphakamisa tandla takhe wabuka ngasezulwini wathi ngibona emazulu avulekile naJesu ume ngesekudla. Leni na, bekane kuvuka emandla laphilisayo ngekhathi kuye, lamthatha amyisa etifubeni taJesu. Qaphelani masinyane manje, bukani Philip endasi lapho emvuseleleni lenkulu, anemvuselelo lapho lebekakathe angenandzaba nanoma ngumuphi umuntu. Leni, kuthi bekakathe anelubambiswano lolukhulu emkhathini wemabandla nako konke endasi lapho. Bekanemvuselelo lenkulu, nemandla laphilisako ankulunkulu akhuluma naye athi, Stefano, angahle kube asho lokhu, unemvuselelo lenkulu, kodwa nginemuntu munye lengifuna ukhulume naye. Kuthi Stefano uyalalela, akunandzaba kuthi yini, kuthi kukangakanani kugcekwa. Oh, bo Stefano ungeke ushiye, kodwa ningashiya, uNkulunkulu ushito njalo. Wase uphumela elugwadule, kuthi ngephandle lapho wathola lo mthemo, kuthi kwendekani na. Wathi ngabe, uma ukholwa ngenhlitiyo yakho yonke, kuthi Jesu uyindodana yaNkulunkulu, ndokubhapathisa. Nesikhathi ambhapathisa, bukani, waphiliswa ngula mandla laphilisako, kuthi ashiye imvuselelo. Inkulungwane tebantu kuthi aphumele elugwadule kumuntu munye. Oh, lowo bekungaphikisana nayo yonke imizindlo, niyabona na. Ngani kunetinkulungwane letilishumi letikufunako lapho, kodwa munye lo lokufunako ngephandle lapho, niyabona na. Nala mandla laphilisako amthumela endzaweni lenikethwe nguNkulunkulu. Haleluya. Besilisa nebesifazane, atone nenda nime ngetinyawo tenu, atone nenda nende tindo uNkulunkulu lafuna ntende, angikhathali ukuthi lo munye umuntu uthini ngakho. Makhelwane uthi, oh, lo muntu ulahlekelwe ingqondo yabo, bakhuleka busuku bonke, bafunda iBhayibheli, angikhathali ukuthi bathini. Kungiloko uNkulunkulu lakubitele ukuthi ukwende, kunjalo. Oh, bathi ngeke saba nalethi, leti ifashini lenzala, timvuselelo tePentecostal. Oh, yebo, singaba nato futhi. Ungaba nayo kuwe luqobo. Uthi wena ulinengi uNkulunkulu. Akunandzaba ukuthi bonke labanye bacabangani. Qaphelani kamuva ekulaleleni. Lalelisisani manje. Emva kwekulalela uNkulunkulu evini lakhe ngesikhathi agcwalisa umsebenzi wakhe lebekathunywe wona, lawo mandla laphilisako lawemukela ePentecost amhlwitha aphilisa umtimba wakhe. Ngemamayela ngemamayela khashane wathathwa emoyeni futhi watholakala ngale kulelinye live gcwana thite emandla laphilisako kaNkulunkulu. Futhi uma singamaPentecostal, lawo mandla lafanako lavusa Jesu kulabafile uma ahlala emitimbeni yenu lefako. Nabona na, kulungile. Qaphelani. Asithathe lomunye umuntu nalamandla laphilisako. Kwakhona umuntu kathi le ligama lakhe nguEnoch. Uma kufika indlo lensha, uma kufika indlo letsite ithi, yebo ke, manje sifanele sibuyele esikolweni lesitsala, noma loku lokwa noma lolokunye. Enoch wahamba naNkulunkulu. Noma yini uNkulunkulu lebekathi akayende, Enoch akazange aphuthelwe, nangu leli lodwa livi, wahamba naNkulunkulu. Beka yini na, beka indvodzana yaNkulunkulu. Beka lukhozi lolwalukathi lubitelwe kulolo suku. Kuthi lapho kufika isikhathi, bekagcwele kakhulu lawo mandla laphilisako. Umbulani, bekahambe iminyaka lengemakhulu lasihlanu, noma ngetulu embi kaNkulunkulu. Futhi akazange nakanye ageje livi lakhe. Akazange nakanye ake atiphathe kabi. Akazange nakanye ende noma yini, kodwa wagcina bufakazi. Yonke into uNkulunkulu lamtshela ukuthi ayende, wahamba futhi wayenda. Akukho mbikiswano ngako. Wavele nje wahamba futhi wakwenda. Akunandzaba ukuthi noma ngibani lomunye beyacabangani. Wahamba futhi wakwenda. Leni na, beyagcwele lawo mandla laphilisako. Futhi lapho sekufika isikhathi sekuthi indvodza lenzala ife, uNkulunkulu wathumela liladi, walehlisa, wase wenyukela ekhaya. Wamphilisa futhi wathatha umthimba wakhe lofako, wawenyusela eluhlwithweni. Amen. Lawo, ngulawo mandla laphilisako. Bukani Eliya, emva kokuba umsebenzi wakhe sewuphelile emhlabeni, bekagcwele kakhulu lawo mandla laphilisako. Wakusola lokho kuhulwa kwetinwele kwaJackie Kennedy ngelusuku lwakhe. Bekakhulumile ngaJezebeli lomdzala kuthi beyacabangani ngaye. Wabatshela labo bashumayeli nebapristi kuthi ngikuphi lokwakulungile nekuthi ngikuphi lokwakungakalungi. Futhi abamkholwanga, kodwa wabasola labo besifazane labapende buso netinto kabi. Futhi yena agcwele kakhulu lawo mandla laphilisako kwaze kwangabikhona kwasalutho lokwakungamlimada. uNkulunkulu bekamondlile ngalokuvela emazulwini, wamkhipha wase umhlalisa eceleni. Bekagcwele kakhulu emandla laphilisako. Kufika isikhathi sekuthi afe, iJordani yavuleka, futhi wavele nje wahamba, wathumela phansi incola, wase umkhuphulela ekhaya. Agcwele kakhulu lawo mandla laphilisako. Uba nguye liciniso indlodzana yaNkulunkulu elicobo. Ya, caphelani. Bekanalo walandzela esikhundleni sakhe, neligama lakhe bekangu-Elisha. Na-Elisha bekanalo kuphindwe kabili kwemandla laphilisako, niyabona na? Bekanalo kuphindwe kabili kwawo. Manje washumayela cishe iminyaka lengemashumi lasiphohlongo, noma cishe bekaneminyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala. Wagula wase uyafa. Manje akatholanga ukuthi aye ekhaya njengoba kwenda Eliya, niyabona na? Bobabili bamelelwe lapho ebandleni, labanye labangcwele bayahamba nalabanye baphumulile. Kodwa caphelani ngesikhathi Eliya akhushulelwa eluhlwithweni, khona-ke Elisha wahamba wayolala kuNkulunkulu, agcwele emandla laphilisako. Bukani isiprofetho sakhe ngaphambi nje kwekuthi afe, niyabona na? Manje ake nginikhombise, angikhathali noma ufile noma ukuphi, lawo mandla laphilisako awasuki. Iminyaka ngeminyaka emva kokufa kwakhe, inyama yakhe yasekadze yabola, tibungu tesikhumba tase tisidlile. Kodwa bebethwele umuntu lofile ngalelinye ilanga, bamphonsa ethi kwalawo mathambo, futhi kwakunemandla laphilisako lamaningi kakhulu lapho, umuntu wathi wavuka futhi. Haleluya! Amvusa kulabafile, ngoba lawo mandla laphilisako bekasethi kwalowo longcwele waNkulunkulu. Akazange asuke kuye, ahlala kulawo mathambo ngqo. Oh, khumbulani, sinyama yenyama yakhe, lithambo lemathambo akhe. Uma singumlobokati wakhe, kufa ngeke kuwakhathate lawo mandla laphilisako mhlobo. Noma tibungu tesikhumba tibhubhisa lo mtimba, noko enyameni yami ngiyombona Nkulunkulu. Luthumo kuNkulunkulu. Ini, angathi kuthi ngithini? Lithemba lelinjepho lendvodza lese inzala njengami. Ngathi kuthi ngibona isikhathi sami sekuphela khona ngaleya masinyane. Njengeminyaka lengemashumi lasihlanu nesithupha budzala. Kusukela ngisengumfana lomncanyana ngime lapha, ngitama kumemetela lokhu. Kodwa ngiyathi lokho kimi akukho lokuhle lenginako, akukho lengikwendile. Kodwa kimi ngilawo mandla laphilisako, langiphilisa ngalelinye lilanga ngisuka etinfente live, njengensizwa ngaya ekuphileni lokuphakathi. Oh, tinto lendekile, ngibone imibono, ngasho tinto tingakendeki, akavumeli lutho ukuthi yehluke namanje. Ngikhulumile ngaletinye tilwimi, ngiprofetile, ngendele totinto ngamoya waNkulunkulu lohleli kimi, lawo mandla laphilisako. Ngiyathi ukuthi ngalelinye lilanga, umhlengi wami uyaphila manje, kuthi ngalelinye lilanga, uma efika lamathambo lawa ayovuka futhi kuthi ayomhlangabetha emoyeni. Ungangingcwaba elwandle ushise noma kuphi la ufuna khona. Lawo mandla laphilisako aphakadze. Ngivali phasika khona manje. Yebo mnumzane, ngibe nalo iminyaka. Ligimi, ligini. Uma nine lo moya lo wavusa Jesu kulabafile, uhlala emitimbeni yenu lefako. Uniphilisile etinventelive naya evini laNkuluNkulu kuphela. Uniphilisile kulokuphila lokhu naya ekuphileni lokuphakathi. Nine lenanifile esonweni nasethiphambe kwenu. Manje uniphilise ndzawonye kuthi nihlale etindzaweni tasezulwini naKristu Jesu. Nidondla ngemana levela ngetulu. Nibona sanda saNkuluNkulu sibonakaliswa sifakazela sethembiso salolusuku. Njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana nemuntu bebadla banatha bashada benziswa futhi njengoba kwakunjalo emihleni yaLoti kuyoba njalo ngema-awa indodana yemuntu leyo kwembulwa ngawo emhlabeni hayi indodana yaNkuluNkulu akusesiko indodana yemuntu ibuya njengemlayeto wobuprofethi welusuku lokugcina lapho lolo khozi liyobe lundiza hayi ingwenyama hayi inkabi eminyakeni wemhlatshelo ngiyabona na ngaso sonke isikhathi emandla etenkolo bekaphuma kuhlangabetana nensayeya yemandla etembusave elive uma kuvuka ingwenyama emandla etenkolo yahamba kuyohlangabetana nemandla eRoma futhi ke uma kufika liawa lemhlatshelo kwahamba inkabi ngoba isilwane semhlatshelo wenkosi kwase kufika abagugu kuli phansi kusukela eminyakeni kufika buso bemuntu nalaba guqulu bebakathe bakhona kusukela kuLuther Wesley Calvin kwehle njalo kwehle umnyaka wePentecostal kodwa emlayeto nokugcina lowaphuma nako kufika lukhozi lolindizako sikhathi selukhozi sikhathi sekwembula livi laNkuluNkulu libonakaliswa livi laNkuluNkulu lafakazela Oh bantwana hambani lo mbhaphathiswa moya longcwele ngenani futhi ningukholwe ngayo yonke inhliziyo yenu uNkulunkulu utonigcwalisa ngani lapha manje siyathola manje khumbulani siyinyama yenyama yakhe nelithambo lemathambo akhe ngoba uNkulunkulu avusa emathambo akhe nenyama ethuneni bangeke bamfihle umuntu losanawo lamandla kufa kungeke kumthathe Jesu wathi wonke loyo babela ngiphe yena uyokuta kimi ngiyobavusa ngemhla wokugcina Oh hey liphasika leni sisephasikeni ngo ngesikhathi avuka savuka naye wathumela incwadi lebufakazi wayibuyisa siyiphethe njengembhaphathiswa moya longcwele Uyaphila kude kube phakathi nguye itolo namhla naphakathi emaHebheru 13:8 ayakufakazela lokho unguye uMesiya bakhe labagcotshiwe bayakukholwa lokho yini Mesiya na yini Mesiya na Mesiya ngilogcotshiwe futhi manje uma bekanguMesiya ngekuba ngilogcotshiwe walolo suku kugcwalisa livi laNkuluNkulu ukuthi abe ngumhlengi nalogcotshiwe naNkuluNkulu wavusa lowo mpimba Umlobokati wakhe ungilogcotshiwe walolusuku sewuvele uvusiwe kanye naye ekuvukeni ngoba laba lababili bamunye amen ngifisa kwangathi bengingakusho ngendlela lengikubona ngayo ngifisa kwangathi ngabe benginemfundo bengingakwenda ngayo niyabona na nge Ngiyethemba ukuthi niyakubona. Ngiyethemba uNkulunkulu moya longcwele wehlele lapho futhi ufake lokho enhlitweni yenu. Kubona ukuthi ngisho kutsini. Kuvuka ekufeni. Manje sisekuvukeni ekufeni. Sihleti naye ekuvukeni ekufeni. Kodwa labo kuphela labane kuphila. Hayi labo lebede kuphila bangeke bakwathi abayuze bakwathi. Bayochubeka ngqo bacabanga ukuthi bathola moya longcwele ngekusinziswa neluhlwitho liyobe selwendlulile futhi seluhambile. Wathi Elias sewefika futhi benda ngale ndlela futhi anizange nikwathi niyabona na. Qaphelani kufa akuwamisi emandla uNkulunkulu laphilisako. Qaphelani kufa ngeke kwawamisa. Wena uthi yeboke make wami bekangwesifazane logcwaliswe ngamoya. Babe wami angaze ngibone umuntu logcwele emandla kangaka njengababe wami. Kodwa wafa mnakethu Branham. Impela lokho akwamisanga emandla laphilisako. Mose bekanalawo amandla laphilisako. Niyakukhola lokho na? Bengakaze abe khona umuntu lo njengaye emhlabeni. Kwathe kwaba nguJesu ngoba akabonanga imibono kuphela. wakhuluma buso nebuso naNkulunkulu. Ngisho nemprofethikazi Miriam waphikisa livi lakhe ngalelinye lilanga wathi, awumesabi uNkulunkulu na? Buka inceku yami Mose, akukho muntu evendo njengaye kuleli awa. Akukaze kube khona noma ngumuphi umuntu lo njengaMose. Ngikhuluma naMose, wake wathini le yayingesilo liciniso na? Ngiyabona na, ngikhuluma naMose, awumesabi uNkulunkulu na? Ungasho kwasalivi lelimelene naye. Futhi ngaso leso sikhathi washaywa bulephelo. Futhi bekafa, akaphilanga sikhathi lesidze kakhulu kamuva. Mose wamkhulekela. NaMose wakhuphuka intaba eminyakeni lelikhulu nemashumi lamabili yenkonzo, noma iminyaka lengamashumi lasiphohlongo yenkonzo, iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili yokuphila. Wakhuphuka intaba wase uyafa, futhi wangcwatshwa esigodzini. Kodwa lawo mandla laphilisako bekasethi kwakhe cishe eminyakeni lengamakhulu lasiphohlongo kamuva, nangu eme entabeni eguqulwa simo. Amen. Bekayini na? Bekabaliwe kuloko kuvuka. Impela bekabaliwe. Bekanemandla laphilisako aNkulunkulu. Nangu bekakhona emile. Bukani Jobe, Abrahama, Isaka, labangcwele ngelusuku lokuvuka. Loko kusa lokukhulu, Jobe nabo bonke labanye bebathi ukuthi kuyofika. Ngesikhathi athi ngiyathi umhlengi wami ukhona. Emakhulu ngemakhulu eminyaka ngaphambi kwaKristu. Kukuthi eqinisweni incwadi yaJobe yabhalwa ngaphambi kwaGenesis. Basho njalo, incwadi lenzala kunato tonke eBhayibhelini. Futhi etivivinyweni takhe, futhi njengoba sendlula kuto manje, nemkakhe ngisho, into lesondlele kakhulu kuye emhlabeni. Wathi, ungeke wamethuka yini uNkulunkulu bese ufa kufa na? Wathi, ukhuluma njengemfati losiwula. Inkosi iphile, inkosi ithathile, alibonge ligama lenkosi. Kwase-ke ngesikhathi umoya kaNkulunkulu ufika ethi kwakhe, futhi wacala kuprofetha wathi, ngiyathi umhlengi wami ukhona, futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma ethi kwalo mhlaba, noma nje tibungu tesikhumba tibhubhisa lo mtimba, kepha noko enyameni ngiyombona uNkulunkulu. Futhi wenda inzawo yokuthi ngcwaba yena, wathi, yoyithenga le nzawo, wathenga lapho wase uyathi ngcwaba. Kamuva kufika umuntu lothiwa ngu-Abrahama, libandla liyakhula liyeda. Abrahama, yeboke, manje bekasanawo emandla aNkulunkulu naye, kuphila lokungunaphakathi, lokuphakathi, ngoba uNkulunkulu wambida. Manje caphelani, ngesikhathi afa, noma Sara afa, wathenga sichephu senzawo ePalestine, edute nelithuna laJobe, wase ungcwaba Sara. Abrahama wafa naye, futhi wangcwatshwa naSara. Abrahama watala Isaka, na Isaka ngesikhathi afa, walala na-Abrahama, esicinzini lesifanako senzawo. Manje ngesikhathi Isaka watala Jakobe, Jakobe wafa endasi le eGibhithe. Kodwa ngekuthi ungumprofeti, manje nemandla lamandla laphilisako wathi, ungangimbeli endasi lapha Josepha. Wota lapha ndodzana yami lengumprofeti. Beka sandla sakho ethi kwale ngculu uNkulunkulu layigcwalisa. Funga uNkulunkulu wasezulwini kuthi ungeke ungingcwabe endasi lapha. Kwakunani kulowo muntu na? Yayingeyinhle ngani nje iGibhithe njenganoma ngiyiphi lenye inzawo na? Bekangumprofethi. Uyathi kuthi loko kuvuka ekufeni kwakutoba kuphi? Kwakungeke kube seGibhithe. Kwakutoba sePalestine. Wathi, bekatandla takho ethi wengculu yami lekhubathekile. Bese ufunga lo nkulunkulu lengumkhondile. Wendodzana yami lengumprofethi. Kuthi awunawuwangcwabela emathambo ami endasi lapha. Ngithathe uye nami ngaleya bese uyangingcwaba. Josepha angumprofeti naye, wabeka tandla takhe ethi kwababe lokhubathekile, wathi ngifunga uNkulunkulu wa-Abrahama, Isaka, waJakobe, anginakungcwaba lapha. Bamthatha bamngcwaba kulelo live. Leni na? Ngesikhathi Josepha afa, wathi, ningangcwabi endasi lapha. Leni na? Nkulunkulu, uNkulunkulu nzawo tonke, kodwa unelicebo. Josepha bekangumprofeti. Wathi ngalelinye ilanga, lalelani emavi akhe, iNkosi uNkulunkulu uyonihambela, futhi iyonikhipha kulelive, futhi uma senihamba nithathe amathambo ami, lawo mandla laphilisako bekakulawo mathambo. Oh, uma umoya walolo wavusa Kristu kulabafile, ahlala kini, uyovusa nemitimba yenu lefako. Ningabeki amathambo ami endasi lapha. Wangcwabeni enhla lapho nalabo besethembiso. Ngesikhathi kufika Jesu lapha, nginembhalo lapha, Matthew 27:51. Ngesikhathi Jesu avuka kulabafile, Jobe wakubona lokho kuda, wathi, ngiyathi umhlengi wami ukhona. Insuku tekugcina, uyoma etikwa nomhlaba. Noma nje, tibungu tesikhumba setibhubhise lomthimba. Kepha noko enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu. Ngiyombona. Bebati, lokho kwakungumprofeti. Abraham bekangumprofeti. Isaka bekangumprofeti, Jakobe bekangumprofeti, Josepha bekangumprofeti, futhi bebanesambulo sankulunkulu ngekwelivi lakhe. Ngalelo phasika ekuseni ngesikhathi lo efika, futhi wahlenga bonke labo nebebakholiwe kuye, bavuka nabo ngekweliBhayibheli. Lawo mandla laphilisako afika angena ethuneni laJobe, lapho kwakungekho ngisho luthuli lolungagcwala sipuni lwamathambo akhe lasasele. Emva kwawo onke lawo makhulu ngemakhulu, ngemakhulu eminyaka, emathambo akhe besabolile, laselibuyele emuva, futhi laguquka laba amagesi emhlaba, futhi luthudlana nje lulele lapho. Kodwa noko ngesikhathi lawo mandla laphilisako ngekwelivi laNkulunkulu esethembisweni, emakhulu ngemakhulu, yebo, tinkulungwane teminyaka kamuva, ngesikhathi lawo mandla laphilisako alethwa avela ethuneni, Jobe, Abraham, Isaka, Jakobe, bonke, baphuma ethuneni kanye naye. IBhayibheli lasho njalo, Mateyu longcwele, sahluko semashumi lamabili nesikhombisa, nelivesi lemashumi lasihlanu nakunye, lathi, labanengi balabangcwele lebebalele eluthulini lwemhlaba, bavuka futhi baphuma ethuneni kanye naye, ngesikhathi avuka ngeliphasika ekuseni. Leni na, bebanalawo mandla laphilisako, niyabona. Futhi bavuka kulabafile, futhi baya naye ekuvukeni. Bajabulela ukuvuka ekufeni kanye naye, ngoba bebagcwele lawo mandla laphilisako. Bebanalolo phawu eliphasika leluqobo. Yebo ke, wena uthi, ngifisa kwangathi ngabe ngaphila emva eTestamentini lelidzala. Awume kancane. Kube kucala baseThessalonika, sahluko sesine, livesi lelishumi nesithupha. Ngifuna nikufunze lokho. Angithandi ukuthi ningabi nakwathi bazalwane ngalabalalako, kude ningathabuki njengalabanye labangenalo lithemba. Ngoba uma sikholwa ukuthi Jesu wafa, wavuka ngelisuku lesithathu, hayi kutendisa, kodwa siya kukholwa. Ngalokunjalo nalabalele kuye, uNkulunkulu uyobaletha kanye naye. Labangcwele beliTestamenti lelisha, banalawo mandla laphilisako, bayovuka nabo ekubuyeni kwakhe kwesibili. Ngalokuqiniseke impela nje, njengalabangcwele beliTestamenti lelidzala, nawo onke lawo mandla laphilisako, ethi kwemathambo abo, nekuguculwa nemandla nakanjalo njalo, loko kwakukhombisa uNkulunkulu. Lawo abaprofeti leleta kubo livi laNkulunkulu, bavuka naye ngaloko kusa kwekuvuka. Nange sethembiso saNkulunkulu ukuthi wonke lokhu Kristu Jesu uyofika kanye naye futhi ekuvukeni kwakhe, emandla aNkulunkulu laphilisako ethi kwemathambo. Akumangalisi sibekatandla ethi kwalabagulako. Akumangalisi sithandzana, sibobhuti nabosisi. Asikafanele sitonzane ngoba siconziswa livi laNkulunkulu.
We shouldn't hate one another because we're corrected by the word of God. We should love one another.
Sifanele sithandzane futhi sihloniphane. Niyathi uma ningahloniphani ngeke kunisite. Kukhona umfolo omncane lohlethi khona lapha. Kuthi ngaphansi kwaleli bandla manje, etinsukwini letimbalwa letendlulile, leyo ndvotha iyakholwa. Umfana lomtsadlana bekanemdlavuza endlebeni yakhe. Futhi bekangasho lutho ngako. Bekasebenta enhla lapho endlini. Ngangathi ngisele uhambeni lokuyodingela naye enhla lapho. Etelamanini takamoseli nemnakethu Dawson lapha. Sasisenhla lapha sidingela indvodzana yemnakethu Williams. Kuthi kwendeka ngabuka ngale endlebeni yakhe. Ngayibona indlebe yakhe yonke ivuvukile. Ngathi yini indzaba Denavon leyo ndlebe? Wathi mnakethu Branham sekusikhathi lesithe angadi. Ngavele nje ngambamba ngesandla lapho. Lokwa kungumdlavuza lomkhulu endlebeni yakhe. Angizange ngisho naleli lodwa livi. Ngayibamba futhi ngacabanga mnakethu elusukwini noma letimbili emva kwaloko kwakungasekho ngisho sibadi lesisele kuyo. Kwakukuhlonipha kwakhe kuNkulunkulu wasezulwini ngemandla akhe laphilisako, abulala lowo mdlavuza futhi asinzisa impilo yaDonavon Viers emuva lapho. Kunjalo. Yini letinto leti na? Bukani lapha bantu lapha eFoenix. Bukani nine bantu lokholelwe kuloku. Bukani labantu lonaloku. Lobeka tandla tabo ethi kwenu. Bukisisani ukuthi kwentekani ngemandla laphilisako. Leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma babeka tanda tabo etikwala bagulako, lawo mandla laphilisako, lukhoze lukhozini, ukhona lokuthi kwenteka. Manje lukhozi kuloheya ngeke kusebenze. Lukhoze lukhozini, luvuka ehokweni luye kukwasemazulwini. Leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma bobabili basetinkolweni. Yabona lawo mandla laphilisako lafanako ankulunkulu amelelwe kulaba profeti laba lababili Eliya na-Elisha. Qaphelani ligama lelifanako lomunye wabo uyahlwitha lolomunye uyahlwithwa kuhlwitha nekuhlwithwa yabona na wahlwithwa siyohlwithwa sihlwithwe kanye nabo sihlangabetane nabo emoyeni sihlwithwe kuthi sihlangabetane nabo emoyeni qaphelani inyoni ifanele ibe netimpiko letimbili kuthe ikhone kuthi isimela ngabe kunjalo na Eliya bekaluphiko loluguquko Eliya Elisha bekaluphiko lokuvuka ngiyabona na bobabili kanye kanye bamelele labangcwele labaphilako nalabangcwele lesebashona kumbulani baphiliswa ukuthi babone ngale emakhethini kuthi labantu laba baphiliswa kanjani emuva lapho kuthi babuke ngale kwelikhethini futhi babone phansi kulesikhathi lesi labo baprofeti ukani Paula washo ngetinsuku tekugcina ukuthi labantu laba bayoba njani bende futhi batibite ngamaKristu bayangumprofeti agcwele emandla laphilisako wabona kusengakendeki kufezeka siyakukholwa lokho asikukholwa na kwemukela emandla laphilisako bukani emandla laphilisako namuhla asho letinto leti tingakendeki kungekho nalesisodwa sentakalo lesigejako asehluleki ngisho nakanye emandla laphilisako hayi emandla emuntu emandla nkulunkulu emandla incwadi yebufakazi yeliphasika Jesu lovukile lowabuyisa incwadi lebufakazi kusiqinisekisa ukuthi sesivele siphilisiwe kanye naye. Qaphelani, niyayikhumbula lencwadi lencane bosomabhizinisi lapha. Ubuka ngale kwelikhethini lesikhathi. Ngicala kuba mdzala, ngathi kuthi insuku tami tiya ngekuba phishana. Ngithola impela, ngidlala leyo ngoma lencane labodzadze labayihlabelile esikhashaneni lesendlulile. Sengibe nayo cishe iminyaka lelishumi nesiphohlongo emashumi lamabili eminyaka manje ngifuna ukucoca ngakho nkhosi bese ngiphumela lapho ngiyokhuleka bese ke kufika lawo mandla laphilisako ngiphumule ngabuka etulu lapho ngitsi buka ngaleya ngiyakhumbula ngaloko kusa ngibanjwa ngiya ngale nemkami ahleti emuva lapho alele embhedzeni munye nami ngaloko kusa ngavuswa ngase ngibuka etulu nango atumekile ngathi uma ngitokwenda noma yini ngendlela inkosi ungcono usheshe mfana sewendlulile emashumini lasihlanu wase ke umoya loyingcwele uyangihlwitha ngase ngibuka khona laphaya ngababona labo labangcwele impela nje njengoba ngime lapha ngakuleli desk nale ncwadi lengcwele ibekwe lapha nemishumayelo elivangeli ngake nganitshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokwentekako na uma ngake ngifuna ningitshele ngako ngaso sonke isikhathi ngabe bekungilokuphelele langembili na ngaso sonke isikhathi ngabe kwentekile njengoba ashito nje Lona bekungu isho kanje inkosi. Ngema lapho ngalunguta kuleso sikhathi. Ngabona emashumi etinkulungwane letiphindwe kathi inkulungwane eda insizwa nebesifazane bagijima bangigaca bamemeda. Ngabuka emuva ngqo futhi ngatibona ngilele embhedzeni. Oh nkosi angibuke ngale yakho lekhetheni lesikhathi. Kuyini na? Ngemandla laphilisako nayo sihlwitha. Lawo mandla lamakhulu laphilisako. Emandla laphilisako ayetha kulolu tinsuku tekugcina. Ngoloko lenkutele eArizona khona manje. Kunebantu labanengi labahlethi khona lapha. Labema khona lapha eFenix. Futhi bangiva nginitshela ngilangembili. Isho kanje inkosi. Bangakhi lokukhumbulako na? Manje hambani. Kukhona into leto kwenteka. Ngabona tingelosi leti sikhombisa tita. Alikucukathanga yini liphepha bhuku iLife. Lapho lifu lako lintanta livundle lapha emamayela langemashumi lamabili nesikhombisa kuphakama. Nemamayela langemashumi lamathathu kuvundla na. Ngabe akusuye Fred Sotman laba labanye Jean Norman bona bahlethi emuva lapho na. Bema khona lapho ngesikhathi leto tingelosi leti sikhombisa tibonakala khona lapho egcumeni. Kwanyakatisa emagcuma emamayela kutungeleda kanjalo. Nako kume tingelosi leti sikhombisa. Dase tiphonsa inkemba esandleni sakho tathi hamba uye ekhaya bese uvula leti mbawu leti sikhombisa letiniketwako. futhi nathi imfihlakalo eliciniso yemshado nedivorce nentalo yenyoka nato tonke letintfo leti lobe kuphikiswana ngato isho kanje inkhosi kuyini na emandla laphilisako etha ebandleni alenda lime ngemumo leli awa lesisondzela kulo emandla laphilisako oh nkulunkulu side kuthi siwemukele side kuthi siwakholwe ngiyabona nje kuya ngekuthi wathatha ngasiphi simo noma kuthi atokusita yini noma ngeke noko ngiyabona na ufanele ukukholwe lokho awukukholwa ungeke kukusite nakancane wema kanjani Samuel lomdzala lapho ngaphambi kwalabo bantu wasekuthi ngake nganitshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokwendeka na ngake ngacela imali yenu ukuthi ngiphile ngayo na cha kodwa sifuna inkosi noma kunjalo lingaleyo ndlela libandla namuhla bafuna imibono yabo ngeke bakunake nakancane bahamba ngqo lapho nje yebo ke uyakhombisa nje ukuthi lamandla laphilisako awekho lapho oh wena uthi yebo ke ngakhuluma ngetilimi ngagcuma futhi ngamemeda konke lokho kuhle kodwa uma lawo mandla laphilisako alapho uyoconza njengalolo khosi loluncane lowo ngumake walo lelo livi longu isho kanje inkhosi nguloko uNkulunkulu lakwethembisa nguloko lowashiwo kungakendeki nguloko impela lokwendeka sesendlulele ngaleya kwanoma ngusiphi sithunde sekungashiwo ukuthi sesi sekuvukeni khona manje labangcwele balungiselela kuyiswa etulu emoyeni ngako Jesu agcwele kakhulu lamandla laphilisako wathi uma ningatsilida leli tempeli lenanithatha iminyaka lengemashumi lamane nanicabanga kulakha ngitolivusa ngetinsuku letintsathu leni na kungani Jesu asho loko na ufuna kunibuta kungani Jesu asho into lenjengaleyo na bekati kuthi bekanguye amen Ngifisa ngathi lokho bengingakwenta kunamathele bekati ukuthi bekangibani bekati ukuthi lonke livi uNkulunkulu lebekalibhale lapho ngaye bekaligcwalisile bekati ukuthi bekangulowo David lakhuluma ngaye Niyati yini ukuthi ningulabo liBhayibheli lelikhuluma ngabo na Niyati ukuthi indzawo yenu ikuKristu na Uma nikuKristu nesidalwa lesisha Niyati ukuthi lelivi lifana nje nekuphila kwa onke malanga kini na ngani impela lingelene nilukhozi lokho kudla kwenu bekakwathi ukuthi ngemandla aNkulunkulu bekathi okwenda ngoba kwakuprofetiwe ukuthi bekathi okwenda Kungaleso sizathu bekangesabi ukuthi athi zilitani leli tempeli ngitolivusa ngetinsuku letintsathu ngoba David wathi angiyushiya umphefumulo wakhe esihogweni angiyuvuma ukuthi lo ngcwele wami abone kubola bekathi ukuthi akukho ngisho nasinye sakhe imtimba semtimba wakhe lebe siyobola futhi ubola emaaweni langemashumi lasikhombisa nakubili wathi zilitani leli tempeli ngitobuye ngilivuse futhi ngetinsuku letintsathu Ngani na bekagcwele kakhulu lawo mandla laphilisako laphilisa lonke livi wabuka emuva futhi wabona lonke livi laNkulunkulu lelibhalwe ngaye nemprofeti wathi waligcwalisa bekati ukuthi lokho kwakutogcwaliseka nako manje lonke livi uNkulunkulu lalisho umoya wakho uthithe amen kulo ligcwalisekile yini empilweni yakho njengelikholwa na Ngabe ubalela emuva enfeni letsite uthi yebo ke libandla lami lifundisa lokwehlukile na khona ke caphela lohlebe caphelani inkhosi tiyakholwa akukho mbuto kudo tiyalikholwa nje caphelani manje bekathi kuthi kwakuthokwendeka ngoba livi lathi kwendeka uthi lonke livi lelibhalwe ngaye lalifanele ligcwaliseke bekathi lelo lalibhalwe ngemandla aNkulunkulu ngebaprofeti labangcwele lebe baprofetile ukuthi bekathi okwenda njalo nesiprofeto asehluleki singeke livi laNkulunkulu lingeke lehluleke
and it is written in the by the spirit that is now also
Futhi kubhaliwe ngamoya kuthi futhi manje futhi lo moya lowavusa Jesu kulabafile uma ahlala kubuntu bakho umtimba wakho uyovusa nemtimba wakho lofako manje ke udubule ushise yenda noma yinto ofuna kuyenda hlekisa ngawo udzabule wale yenda lokho lofuna kukwenda uNkulunkulu uyovusa ngoba wathi uyokwenda uthi wonke longcwele kaNkulunkulu unaleso sethembiso kuye uyathi ukuthi lelo liqiniso ngakho ungesabi mina kethu sesivele sisephasikene bukani manje ekuguculweni simo ngaphambi nje kwekuthi sivale uguqula simo kuguculwa simo konke simelelwe lapho ekuguculweni simo bukani ukuthi sibonane namuhla caphelani nje ukuthi sibonane namuhla emandla kaNkulunkulu laphilisako Zonke sasilapho kwakunalabangcwele labafile bamelelwe kuMosi kwakukhona kuvuka ekufeni naJesu Kristu wakhatimuliswa Elisha Mosi Eliya naJesu bonke beme entsabeni labangcwele labafile labangcwele labahlwitsiwe naJesu akhatimulisiwe oh he yebo ke wena uthi ngeva umfo asho bayothi nebantu leni kube beninalo uhlobo lwemandla benifanele niphume futhi nitshele bantu ukuthi ningentani akube khashane nemkristu eliciniso ukuthi asho into lenjengaleyo niyabona na Impela asitisho ukuthi sinemandla kodwa senda into yinye nesikhathi bachalada nawo onke emandla lakubo babona Jesu yedwa nalelo langempela likholwa leliqiniso alikhathali noma ngabe lesekela lihlelo noma lutho ngako lifuna into yinye kuphela ukuthi wena ubone lo Kristu lokhatimulisiwe kwenda noma ngimuphi umehluko lweliqiniso lwathi mbamba lwasenzabene kuguculwa simo kuphela lukhatimulisa Jesu Kristu alumkhatimulisanga Mose alumkhatimulisanga Eliya alubakhatimulisanga bona luqobo alukhatimulisanga lutho lolunye kodwa babona Kristu lokhatimulisiwe futhi noma nguliphi likholwa leliqiniso ngiloko lokusenhl kweniyalo ukhatimulisa Jesu Kristu ngiloko lelikutamako lento abantu ukuthi babone lingasho ukuthi yebo ke uma uta utojoina emacembu ethu uma uta wende lokhu noma wende lokwa oh ungakwenti lokho ungakwenti lokho bona livi laNkulunkulu lelinguKristu lentiwa likhulu futhi ligcwalisa sethembiso salolu suku kuleli awa lelikhulu lekuvuka ngaphelani Futhi kubanika injabulo kwathi ukuthi sinaye inyama yenyama yakhe nelithambo lemathambo akhe injabulo lenjepho nguleyo ntho kuphela likholwa leliqiniso leliyikhathalelako abanenzaba nelihlelo abanenzaba nenhlangano abanenzaba ukuthi labanye besifazane bacabangana abanenzaba impela cha ngeke bathente letinto leti laba labanye besifazane labatendako ba laba besilisa bangeke batende le todinto bangeke balenge futhi batototisane nehlangano letside babalekela kukhishwa futhi besabe ukuthi bangeke babe nelithikiti lekudla abanandzaba nale todinto ingumbhetho kubo sinye kuphela sifiso senhlitiyo sikuthi ubona Jesu Kristu akhatimuliswa ukuthi phatha kwabo kufanele kube naNkulunkulu kufanele ngekwelucobo akukho lokunye kodwa nje inkhatimulo ya Jesu Kristu futhi yini Jesu na livi ngabe kunjalo na manje caphelani futhi sibona indlela yakhe lefanako iqinisekisiwe afakazela kuvuka kwakhe Manje kuyini na ubona kuphila kwakho ngelivi lakhe lelethenjisiwe athi unguye itolo namhla naphakathi afakazela ukuthi usaphila anginandzaba noma wonke umnyango evele uvaliwe kimi ukuthi njengoba ngishito ngangineminyaka lesihlanu nesithupha ngalolu nyelo suku bengingaganyulwa ngiseminyakeni wokuhlaselwa inhlitiyo ngikuwa wonke lona lomunye umnyaka nako konke lokunye Yebo ke mehluko muni akwendanga mehluko kimi ngesikhathi ngisengumfanyana akwendi mehluko manje kuthi awalini inombolo yami lebitwa ngalo nelikhadi lami lelikhishwa ngalo eshelufini anginandzaba noma bake bathi kuthi ngake ngaphila emhlabeni akungendeli mehluko abadzingi kuthi babe nematshe esikhumbuto lamakhulu netakhiwe letinkulu kuthi basho kuthi ngangilapha emhlabeni Kodwa yinye kuphela into lengifuna bayati kuthi bathi kuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi kuthi enhlitweni yami ngiphethe incwadi yakhe yobufakazi kuthi ngiyathi kuthi ngalelinye lilanga naloku nje ngingamithiswa elwandle ngingabulawa eAfrika angathi kuthi kuyokwendekani kimi kodwa into yinye lengiyathi ngiphethe incwadi lebufakazi haleluya Yonke iminyango ingavalwa lokho akwendi nalomncane umehluko kimi angidami ukudumisa umuntu lothite noma inhlangano lethite noma mine lucobo noma ngangumapi emacembo noma lutho lolunye Ngifuna abantu babone ukuthi Jesu Kristu uvusiwe kulabafile nemoya wakhe uyaphila unguye itolo namhla naphakathi. Akumangalisi Jesu athi ungesabi nginguye lobekafile kodwa sengiyaphila kude kube phakathi. Ngoba manje sihlengwa nguye futhi sivuka naye futhi manje thine hayi ukuthi siyobe sihleti etindaweni tasezulwini kuye. Manje uma sinalo moya kithi incwadi lebufakazi ikhombisa ukuthi konke kwekungabata sekususiwe. Yini na? Kristu uyaphila, akusimi lengiphilako, akusimi, Kristu uphila kimi, akusuwe lophilako, kodwa Kristu uphila kuwe, ngoba livi lakhe leliphilako, liphila kuwe. Likhombisa ukuthi tonke tikwelete, yonke iMethodist yakho neBaptist, nemicondo yemaPentecostal, konke lokunye kususiwe. Na Jesu Kristu njengasenzabe nekuguqulwa simo bonke baprofeti nako konke lokunye sekufeziwe. Tonke tinsuku teluthela Methodist, Presbyterian, tonke tikahle kodwa lona uyindodzana yami lethandzekako yiveni yona. Livi laleli awa liawa letimphawu ngesikhathi tonke letimfihlakalo emuva ngaleya lebe ifihliwe yonke leminyaka futhi letho si leso sivivane lesikhulu sesikhathi sasuswa litshe leliyinhloko lilolongeke lehla kude kuthi inkanyeti yaDavide iyohlala enzaweni yayo nelibandla lelikhulu laNkulunkulu ophilako liyophakanyiswa njengetimpiko telukhozi lithwalwe liyiswe ngaleya liyongena enkathi emlweni. Yebo, ekhathi manje, emitimbeni yethu, nekukhuluma ngetilimi letinsha, nekuprofetha, nekubona kungakwenzeki, ibeka tandla kulabagulako futhi bayaphila. Live lifile nato tonke tindlo telive, sendlulile kufeni sangena ekuphileni, futhi manje siphethe emandla, haleluya. Ngaloko kusa kwekuvuka lapho timphawu tekufa titsabulwa siyovuka haleluya siyovuka amen. Abekho bodeveli labenele esihogweni kuthi basivimbele kuthi sikwende samiselwa ngaphambili uNkulunkulu ngaleli awa. Livi laNkulunkulu litibonakalisa ngqo ngathi kuthi siphila ebukhoneni baNkulunkulu ngelivi lelethenjiswa nguNkulunkulu. Akukho devele sihogweni longangivimbela ekuvukeni. Akukho mnyango langawuvala ebusweni bami ngaloko kusa. Timphawu titsatshuliwe. Haleluya, ngikhululekile, ngilukhozi, angisekho kuhodle, kodwa ngikhululekile, ngivukile kulabafile, ngangena ekuphileni lokusha kwaJesu Kristu. Akusimi kuphela, kodwa wonke wesilisa wesifazane, intombatane noma umfana lohleti lapha, logcwaliswa wangena kulowo moya kwaNkulunkulu. Usidalwa lesisha kuKristu, futhi ulukhozi. Siyaphila namuhla, futhi sijabulela kuvuka kude kube phakathi, ngoba uyaphila, siyaphila nathi. Futhi uphila kithi, asenda siphile, namoya lo wamvusa kulabafile uhlala kithi, uyovusa imtimba yethu lefako, ngalelo phasika lelikhulu laphakathi. Ludumo kuNkulunkulu, oh thatha live, thatha noma yini lofuna kuyithatha, kodwa nginike Jesu, amen, ngiyamthanda, ungilolonke live kimi.
And because that you are a part of him.
Futhi ngenxa yokuthi uyingcenye yakhe, ngiyingcenye yakho, nawe uyingcenye yami, futhi sisonke siyingcenye yakhe. Oh Mkhristu, lithuba leli nje phole sinalo, nemathuba Paula longcwele langazange aphuphe ngekuba nawo. Nemathuba lawo Enoch na Elia nabo bonke labangatange babe nawo, lamathuba lesinawo manje. Futhi kunemvula encane yinye ngephandle ngaleyanza wanathithe. Futhi angeke eneliseke ite leyo yinye ingene esibayeni. Nelusito lwaNkulunkulu nangembono, na isho kanje inkosi, ngibiyela ngesheya kwelwandle. Leyo mvula encane yokugcina, ingahle ibe mnyama endasi lapho. Ngako konke lengkwatiko, lapho bangacabanga ngisho ukuthi inawo umphefumulo. Kodwa uNkulunkulu wathi lokwehlukile. Ngitofuna ukuthi kube lusuku lwekugcina lwempilo yami kuthi ngithole leyo yinye noma ngabe ikuphi. Ngiyathemba ukuthi angaze ngikhube noma ngimuphi webazalwane bami ngikusho letintho leti letinemithetho lecinile. Akusiko njengekungathi angifuni ukuthi niye ebandleni. Impela ngiyafuna ukuthi niye ebandleni, yani ebandleni noma kuphi lapho uyakhona. Kodwa nje ungakuvumeli lokho kube lithemba lakho uthi yebo-ke ngiwaleli noma ngiwalela.
Oh,
mnakethu thathe bani wa Kristu, hamba uye ebandleni kodwa bani wa Kristu. Amen. Akuthi leso sicalo, uma leso singekho kuwe sikuphilisele khona manje ekuphileni, ngeke wakwemukela manje na? Lendlu igcwele kona, ngikuva yonke indzawo kimi. Ngiyathi ukuthi kulapha emandla kaNkulunkulu, umboni lomkhulu wemibono, mbiketeli lomkhulu longasho tintho futhi kungehluleki. Lolo mkhulu longakhuluma futhi akukho muntu longathi kungucha, umuntu longavula futhi akukho muntu longavala. Lolo bekafile manje sewuyaphila, futhi uyaphila namuhla lapha ePhoenix, ahamba emkhathini wetimbali letitalwe kabusha. Akumangalisi ngalelo phasika ekuseni emathonsi etinyembeti lamancane ematolo alele kuto tonke tihlathi temduze nayo yonke imbali. Leni na, bewathi ukuthi wakhuliswa emhlabathini, kuthi ndawana thithe kukhona imbali yaphakathi lechakazako, iyothatha indzawo yayo ngalelinye lilanga, kunjalo. Akumangalisi tinyembeti tenjabulo tingehla etihlathini tethu. Akumangalisi tinhlitiyo tethu tiyathuthumela futhi tikhakhathele uma singeva lawo mandla lafanako laguculako eta angene etempilweni tethu futhi asigcwalisa. Ngisho nekusivumela sikhulume ngelulwimi loluvela ezulwini. Siphiliswa kakhulu siyongena ebukhoneni bakhe lapho. Siprofete, sibone tintho tingakendeki, sisho tintho tingakendeki, nayo yonke into ishaya ngalokuphelele nelivi. Uma kuprofetha lokuphambene nalelo, ningakukholwa, kodwa uma kukanye nelivi, selivele lithite, isho kanje iNkosi. Ningesabi, nginguye lobekafile, futhi sengiyaphila kuze kube phakathi. Lolo luphawu leliphasika laNkulunkulu, lolunameka ngeluphawu yonke incwadi yalelivi enhlitweni yakho. Yini luphawu na? Nitincwadi letibhaliwe, letifundwa abantu bonke. Niyakwati loko. Kodwa uma uNkulunkulu sekathithe uwakhe, wakubeka luphawu ngeluphawu leliphasika, kuthi uvukile kanye naKristu, kuthi usidalwa lesisha. Uma ungakabekwa luphawu manje ekuseni, yenda njalo sakhothamisa tinhlokotele.
Hear that? Think now with your heads bowed. Romans 8:11.
Nkosi, niyakuva loko na?
So be.
Cabangani manje tinhloko tentikhotheme. Kubase Roma 8:11. Uma kanjalo kukuthi lo moya lowavusa Kristu kulabafile ukini, uyophilisa nemitimba yenu lefayo. Yini lesingayibuka bantu na? Yini lapho lesele na? Bukani Formosa nalo lonke live. Netinjumbane te-atom, nayo yonke lenye into seyilungele kugadla nje eveni. Futhi nje kuneluvalo lolukhulu nekwesaba nokumpongoloda. Nalabalingisi laba babobhayisikopo uyachubeka ngephandle lapho nje basho lonke luhlobo lwemahlaya, njengemfana lomncane nje ahamba endlula ngasemathuneni ashaya inkwela ebusuku atama kwenta abantu bakholwe kuthi yonke into ihamba kahle. Ungakhohliswa, kubuya kwenkosi sekuseduDani. Niyaqaphela ngalo lolunye lusuku, umdwebi weda wase uyangitshela ahlethi phansi ngaleya endzaweni yaselwandle lenematshe kuthi luhlobo loluthithe lweliphoyinti leseligugile noma lenye indvo letsite endasi lapha. Nekuthi kanjani? Kuthi kusekuthe ngaphambi nje kwekuthi loko kutamatama kwemhlaba kutamatame eti kweGrisi, lonke letinhlandi ngalokwejwayelekile ledlako cishe ngaleso sikhathi ekuseni atidlanga. Kwakuyini na? Datingekho ngetulu. Sikhathi sesibili kwendeka. Yini lefana kwendeka? Wathi ngaso leso sikhathi-ke kuthi kukhona lokuto kwendeka. Letho tinhlanti yayingadli ngaleso sikhathi. Nato tonke tinyone emagills netintho letidla tinhlanti tayekela kudla. Leyo nithatha kusa ekuseni tidla ngaleso sikhathi. Tavele nje tahlala elugwini, tasuka kuleto timfa temadwala netindlu ngoba emizuzwini lembalwa nje tihlahla taselwandle ticala ukuchubuka iphuma emhlabathini isuka ekujuleni kwelwandle yabona na leto tinhlandi takwathi kungakendeki ngiyongena e-India ngafunza liphepha lathi ukuthi amadama kwemhlaba kufanele ukuthi sekuphelile insuku letinyoni letincane tatingabuyeli etidlekeni tato emadwaleni inkomo tatingemi edvute netibaya ngaphansi kwe-ethundini ngekushisa kwemini timvu tema taphumela ngco ekhathi nelidlelo teyamana tatingenyukeli tiye ngakulawo mathwala insuku letimbili noma letintsathu ngaphambi kwekuthi kwenteke kutamatama kwemhlaba lene na leto timvu takwati betathi ukuthi kukhona lokwakutokwenteka leto tinyoni tatathi ukuthi kukhona lokwakutokwenteka leto tinyoni emagills betathi ukuthi kukhona lokwakutokwenteka leto tinhlandi betathi ukuthi kwakukhona lokwakutokwenteka ngunkulunkulu lofanako lo aholela leto tilwane kuthi tingene emkhunjini aniboni yini bantu labagcwaliswe ngamoya kuthi kukhona indlo lelungiselela kwenteka na ningabuki indlo letsite lenkulukati yemhlaba wonke ishanyela kude lokunye kuphela nje kubuya kwenkosi Jesu khumbulani khumbulani nje lamavi nesethembiso senkosi ningeke netha masinyane na sukani kuleto tindvonga letinkulu kuvuka sekusondzele edudane manje Uma akhona lapha longathi ukuthi bayoya yini kuloko kuvuka futhi bangakaqiniseki ukuthi banawo lawo amandla ekuvuka laphumule kubo noma tibungu tesikhumba tiwugubhisa ngekuchuma kwebhomu ye-atom khona impela ekhathi nekhathi kuwe ngeke iwabhubhise lawo laphilisako emandle kuvuka cha cha thathe mina kethu ligama lakho leli ligugu lifakwe encwadzini yekuphila yeliwundlu etulu ngaleya akukho muntu longalesula Akukho emakhathakhatha ekwesula lenele even ukuthi esule ligama lakho encwadini lapho la ingadi yakhe ilithenge khona uma ungakaqiniseki ngaloko ungathathi lithuba kuko manje niyabona na ungahle uthathe lithuba wendlule esivimbelweni ndzawana thide futhi ungakutholi kubulawa kodwa ungeke uze wendlula kulesivimbelo lesi cha cha Utokuthola ngeke udzingeke ukuthi ukwende ukhona lilambu lelibovu lelibhanyata komanje geka geka imbono yakho luchobo geka tindlo telive wotani asivuswe kanye kanye ephasikeni lelihle kakhulu umgubho lomkhulu weliphasika ungaligubha enhlitweni yakho kuleli viki na uma ungeke ungasiphakamisela nje isandla sakho kuNkulunkulu na uthi nkulunkulu anginasiqiniseko ngako angathi noma ngingakwenda nje konke lokho noma cha ungangisita na ngitophakamisela isandla sami kuwe nkosi ngisite nkulunkulu akubusise nkulunkulu akubusise kuhle lokho ngifuna wena nkosi ngisite ngifuna kuvuswa ngiyakufuna ngifuna kuba nemandla khona manje ngifuna kwathi ukuthi kuqinisile ngifuna kwathi ukuthi kuliciniso nkhosi ngiyathi ngeke ngende kwasamisa awufuni saphutha ngaleso sikhathi ngeke kube kutawube sekwephuthekile kakhulu manje ngulolu suku manje ngulolu suku ungalinzi kungesiko kathweni bengishumayela kwakukhona indlodla lelikhalathi lebuya emuva lapho ngemuva kwalesakhiwo yahlangana nami yathi ithi mfundisi lohloniphekile ngifuna ukukutshela ngithi wena ucinisile yathi sengivele ngiyitshelile inkosi kathweni ukuthi ngifuna lithikiti lami libe sesandleni sami ngaloko kusa ngifuna kwathi ukuthi libhalwe kahle yathi kutoba nenkhathato leningi endasi lapho emfuleni yathi ngiyeda ngehlela kulo mfula yathi angifuni inkhathato lapho ngifuna konke kuconze khona lapha kunjalo unayo yini ivisa yakho na Uma ungenayo ivisa yakho ungahle ube nepassport kodwa uma ungenayo ivisa yakho ngeke ungene kulelive uyakwazi lokho unayo yonke into yakho imengemumo na uma ingakemi bona manje isikhathi sekukwenda ungesabi uma wesaba kancanyana manje kukhona cishe tandla letilikhulu letiphakanyisiwe ekhathi lapho ngakho uma unekwesaba lokuncanyana nje Asikulungise nje manje ngiyathi sinetindlela letehlukene lamanye amadoda athi enyukela lapha angukhawule lomunye uthi enyukela uguce ealtar manje labo ulungile anginalive ngisho linye kulisho kumelana nako nhlobo akukho lutho noma yini labantu oyisho kodwa nje ake nginitshele indlela yami labanengi labakholwa labanengi kuta ealtar ngeke kukwende ukholwe kuqhawulana nemfundisi ngeke kukwende ukholwe Kodwa uma ubitwe nguNkulunkulu futhi ulukhozi kwasekuqaleni ukukhala kakhulu nje kuyakutshela utokholwa uma ukukholwa sibili ngitokhuleka kanye nawe ngake ucabange nje lolo khozi loluncane lube lusahlala ehokweni na cha 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 ungabe usahlala lapha mngani asihlwithwe manje umusa kaNkulunkulu ulapha ukuthi ukwende Baba losezulwini siyaqonda ukuthi siyeta sehlela eawendle kuvala asinaso isikhathi lesithe kakhulu ukuthi sibe lapha manje hayi njengebudzala bethu kodwa ngesikhathi siyakholwa ukuthi banenge umuntu lomusha lohleti lapha utobe aphila uma lokhu kwendeka usengendeka nanamuhla asiwathi umzuzu noma le hour kodwa ngoku wena wasitshela ukuthi uma nibona leti ndo leti tendeka futhi betsola tendeka manje isikhathi lesithe Siyathi sesendlulele ekhashane le ngekwabo soscience sithupha iminyaka lesikhombisa lendlulile bese salelwe imizuzu lemithathu kushayela ikhathi nebusuku asathi ukuthi leso sikhathi lesingakanani luthi luhamba kodwa siyathi ukuthi sikhona khona lapho oh nkulunkulu kuba naleso siqiniseko kubona ukuthi insitiyo yethu igcizelela sonke sethembiso saNkulunkulu ngaamen kubona ukuthi umoya acobolwawo longene kithi uphilisa bungithi uNkulunkulu umela abazalwane bami bakubone lokho manje ekuseni umela abazalwane bami bakubone lokho ukuthi lo moya uyangena futhi uphilise evini Vumela bothathe wethu babone lento lefanako nkhosi bese ke uma babona into letsithe lengeke ibavumele baphiliswe kulelo livu oh nkulunkulu kwangathi bangayiyekela masinyane impela ziphe kona babe bonke kusetandleni takho manje ngiyathi ngehlulekile etintweni letinengi futhi ngiyachubeka nekwehluleka kodwa nkhosi ngende konke lengathi ukuthi kwentiwa kanjani manje sekusetandleni takho bangebakho egameni la Jesu bamungele babe Manje kuwe lo lapha nalodzinga kuphiliswa kwemtimba wakho mangakhe makholwa la lapha na phamisa sandla sakho ngilikholwa ngekwati insitiyo yami bangakhe lesebanako uyathi ngale kwelithundi lekungabada kuthi insitweni yakho bona manje sewuvusiwe kulabafile na uyathi
what could happen in a meeting like this then
oh hey kungentekani emhlanganweni lo njengalona ke ngiyathi sengendlulelwe sikhathi kodwa kungendekani khona manje na cabanga nje ukuthi bekungendekani emakhono alele kuwe ngqo uyabona na wena lophakamise sandla sakho uthethe njengesifungo kuNkulunkulu ukuthi ngiyathi ukuthi kukhona lokwendeke kimi ngingahle ngingabi kahle lapho bekufanele ngibe khona kanjalo nami cha mnumzane ngikuze nalapho ngifanele ngibe khona kodwa ngathi Nayi into yinye ngendlulile ekufeni ngangena ekuphileni ngiyathi kukhona lokwendeke kimi leminenge hayi njengendvodza lenzala manje kodwa leminenge nengi iminyaka lendlulile kwendeka futhi ngiyathi ngalolo suku ngesikhathi ngihamba ngiyongena kuleso sibedlela ngesikhathi nginesayeya yami lenkulu ngambona umkami afa mina ngibitha kuphila kwakhe futhi ngendeni ngaphandle kokuthi ngime ekhoneni lesitaladi futhi ngishumayele futhi ngikhulekele nalabagulako wase uthi ke sathane yeboke ngeke awuphendule umkhuleko wakho ngambona afa kodwa ngiyathi ukuthi kuye kwakungulawo mandla ekuvuka lawo mathambo lebekayo vuka futhi ngambona umntwana nami lomncane alele lapho ngase ngimbeka sandla sami ngithi nkulunkulu ungamthathi ubonakala kwangathi wadonsa likhethini wavala wathi ngingeke ngisho ngisakuva sathane wathi nako lapho livilinye nje bekathi kangcono kunekuthi angitshela ukuthi kwakude nkulunkulu ngoba ngangikwadi lokho kodwa wathi akangithandzi akangikhathaleli niyabona na yonke into lehlutile engcondweni yathi useyinsizwa nje noko leneminyaka lengamashumi lamabili budzala nako kulele umkakho endasi lapha emoshayo futhi nangu nemntana nakho uya lapho futhi nje uthite bekangumphilisi lomkhulu futhi ungiko konke lokhu futhi buka wendeni na livi linye bekangeke ngisho adzinge ukuthi alikhulume abuke phansi nje lapho bese uyasho alekutise inhloko yakhe nje Ngoloko kuphela lebe kungenteka futhi bekathi ophiliswa. Kodwa uyabona akakuthandi, akakhathaleli, ayekela umntana wakho afe khona lapho manje. Futhi wala ngisho nekuva umkhuleko wakho kuleli awa leli mnyama. Yonke into layisho yayiliciniso mbamba. Ngakho wenteni ke? Usebenta lusuku lonke kute kube lukhulu ngisho nekuthi ukhone kusukuma bese kuhlala busuku bonke kute kube insimbi yelishumi nakubili nekucala ngco ume emakoneni esitaladi ushumayela. Ushaya tincingo letiya esibhedlela. Ungene nje bese uhlala phansi situlo, uhlale lapho futhi ulale li hour noma lamabili bese ubuyela emsebentini futhi. Ngebusuku lobulandzelako yinto lefanako. Futhi naku lapho ukhona. Cishe iminyaka lengamashumi lamabili nakunye, emashumi lamabili nakubili eminyaka budzala. Wonke umngane, yonke intombi, yonke insizwa lowake wahlanganisa nayo. Yayikubita ngeluhlanya lolungakabhadle enhloko. Wendeni na? Wawutenda silima, awukuboni na? Ngase nje cishe ngilungele kuvumelana naye. Futhi into letsite phansi kimi, loko kwakungulawo mandla laphilisako. Ngathi inkosi iphile futhi inkosi ithathile. Alibongwe ligama lenkosi.
All my hopes give way, then he's all my hope and stay for own Christ.
Lapho onke emathemba ami akhwesha, bonake ungilolonge lithemba lami nekuhlala. Ngoba kuKristu sihlabathi lesibishako. Oh, uyofika ngemsindo wekunqoba. Ngakho ke aseke ngitholwe kuye, ngigoqodwe ngetingubo tekulunga kwakhe. Hayi ngekwami, anginako. Kwami kungilethe enyanyekako tidwedwe letingcolile. Bengiyokutonza kutama kuya ezulwini ngekushumayela kwami. Ngikutonze kutama kuya ezulwini ngemibono yami. Ngiya ezulwini ngoba ngiphethe umsa wakhe enhlitweni yami. Umusa wakhe kungako ngihamba. Sihamba kanjalo ke. Oh mngani, uyingcenye yalomtimba. Nibantwana labancane bankulunkulu. Manje ngisho lokhu ukuthi ngakhe lithemba lenu. Uma ngithole umusa kini, nganitshela liciniso, naloko lenginitshele kona, ngulo kwashiwo ngumprofeti weminyaka leyendlule. Ngingadendi umprofeti wakhe, cha, mnumzane. Kodwa nginitshela liciniso, ngabe wake washo noma yini ngaphandle kwaloko lokwakungiko na? Senginathi manje iminyaka lethu ayibe ngamashumi lamabili nendvo lapha ePhoenix. Kusukela kube ngulelo culo, ngithanda ukucoca ngako naye ngale ebandleni lemnakethu Outlaw. Ngikholwa ukuthi kwakukukhona nemnakethu Gasha. Hayi nganitshela yini noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokwenteka na? Kumbulani linye kuphela lithemba. Tholani lamandla laphilisako. Atoni bamba. Uma yonke into seyikweshile, atoni bamba. Nabanye babo bathi, wayigcina inkolo yakho mina kuthi Branham na? Ngathi cha, yangigcina. Iyangigcina, cha, angiyigcini. Akusiko ukuthi ngabe ngiyabambelela noma cha. Kukuthi ngabe wabambelela noma cha. Ungiloko lokwabambelela kimi. Bayangathingi ukuthi akwende. Dingelozi letathi hlethi kuso sonke sihlahla. Thathi, khulula imino yakho. Khomba nje, awudzingi nekususa esiphambanweni. Khomba ngemuno wakho nje. Bese uyabona ukuthi kwentekani. Niyabona, leso sicuku lesihalatisako. Kodwa kube bekakwendile lokho. Bengingeke ngibe nabo lobu fakazi lobu namuhla. Beningeke nibe nabo. Kodwa ngoba wahlala esiphambanweni wabambelela lapho. Kungako ngibambelele naye. KuKristu ligcwala leliqinile ngiyema. Yonke leminye imihlabathi ithi ihlabathi letibishako. Manje uma nigula, ningabeka tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye. Asikhuleke. Bekani nje tandla tenu kulomunye losedvute nawe. Ungakhathaleki ukuthi yini lengalunguwe. Bani nekukholwa manje. Uma ngake nganitshela liciniso, ngiyanitshela manje. Niyabona na? Jesu wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Futhi ningemakholwa, vele nje niphakamise tandla tenu, ningangabadi. Kunemuntu lothite lohlaselekile logulako tatana, lobeke tandla takho etikwakho, lomunye babeke tandla tabo etikwenu. Kumbulani, lawo mandla laphilisako, lawo mandla lavusa Jesu ethuneni. Manje, banini nekukholwa kuloku lonako emtimbeni wakho, wakho lucobo. Kutosita lo muntu lobeke tandla takho kuye. Uma ahlala kini atophilisa nemitimba yenu lefako. Unkulunkulu othandzekako, njengoba ngime lapha manje ekuseni, kusonzela esikhathini sasemini, ngesikhathi ukuthi akube nguleli hour lelusuku ngesikhathi Jesu amemeta uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ungishiyeleni na ngomile akumangalisa umprofeti wakubona kungakendeki wase uthi onke emathambo ami ayangibuka nje babhoboze ethandla tami netinyawo tami kodwa yabalwa kanye netephula mthetho kepha yalinyadwa ngenxa yetiphambeko tethu yahubulwa ngenxa yebubi bethu sijeziswa sekuthula kwethu sasisetikwayo nangemivimba yayo siphilisiwe thina sikubita kube kwethu loko manje ekuseni uNkulunkulu sikubita kube kwethu loko ekuseni kwalokuvuka loku caphelani leliciniso lelicinisekisiwe lengilishito nkosi evini lakho ebukhoneni bankulunkulu umehluleli futhi sibofakazi kuthi usihlengile futhi kithi kulele ngemusa kankulunkulu lawo mandla ekuvuka nebangani bethu bayagula lowo lokubekwe etandla etikwakhe Oh uNkulunkulu siphosela devil insayeya emkhathini wekukholwa kwethu manje ekuseni netandla tibekwe etikwebantu nami netandla tami telulelwe etikwebantu akuthi sonke sifo yonke inhlupheko letama kubamba abantu ebukhoneni baleliciniso lelicinisekisiwe phuma egameni la Jesu Kristu kwangathi labantu laba bangakhululwa namuhla kuthi libhayibheli emave aNkulunkulu wethu athi Uma babekatandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza netandla tethu betisetulu emoyeni tibheke ngakuwe uNkulunkulu njengoba sonke sihlahla semhlaba sinatha emthonjeni wakho futhi njengoba siciniseke njengaleso sihlahla lesimilako sinatha emthonjeni wakho sicala kwakheka sicala kukhula sithu sembila imbali noma ngabe yini lenatha emthonjeni wakho ikhula ibheke ngakuwe Namanje ekuseni sikhulile ngema inji ngoba singafinyelela etulu kakhulu sinatha emthonjeni wakho didalwa takho nemandla ekuvuka ngekhathi kithi ngoba futhi sikhulekela ukuthi utowuva umkhuleko webanakethu nabothathe wethu futhi kwangathi konke kuhlaseleka lokuvimba labantu laba labathandzekako lapha nonalamandla ngoba bakhulule kude bakhone kukhonda uNkulunkulu Futhi kutoba kahle Nkosi egameni la Jesu Kristu. Amen. Niyamkholwa na? Nishiye indlo lenjengalena. Ningakwenda kanjani? Nifanele kubukeka kwangathi nje utihoshule wena lucobo. Niyativela kanjalo na? Nge. Ungahle kube ngimi nje. Kuthi ngi kodwa benginemuzwa nje kuva lokungakejwayeleki uma ngita emkhathini webantu lapho nihlala khona ndzawonye kanjena ngiyathi ndzawana thite leningabonakali lapha njengemsakato nje mabona kutse noma ngabe yini yendlula kulendlu Kristu ukulendlu cabangani nje umhlengi wethu Thoni ulapha amen Futhi ngubani lobe angajabula kakhulu kunebantu labanako nebofakazi beliBhayibheli balo lonke livi laNkulunkulu libonakaliswa kubona ngisho ingelosi nebunguye bakhe njengoba babanako kuyo yonke leminyaka Futhi lapha emavi ebaboni babiketela futhi kwenteka njengoba nje futhi naku sisembikwe kubuya kwakhe Oh sikhathi lesihle kanje pho Sitombona ngalolunye lwalethi insuku lethi utoba lapha ate efike nitongkhulekela na nginetintho letingodi embi kwami ngiyakwadi ngiyabona na futhi ngidibana nemahedeni langakudubula lokufanako nje njengokunatha emandi futhi uyabhadalwa nje uta enkundleni yabo bodeveli laba yokuphonsela insaye yangelibhayibheli kalula nje Kodwa ngazi ngisibona isikhathi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu wethu azuze kunqoba ngihamba ngeligama lakhe egameni lenkosi Jesu Kristu lithemba lekuphila lomphakathi kuvuka nekuphila loyo lophila akholwe ngimi noma besafile noma utawuphila noma ngibani lophila futhi akholwe ngimi angeke aze afe ngikukholwa lokho ukuthi kulive lapha kathi laNkulunkulu nikholwa ngalokufanako na nitongikhulekela na ngitonikhulekela kwangathi uNkulunkulu angasigatha sithe sibonane futhi
thank you lord
Manje sukume sime ngetinyawo tethu umzuzwana nje. Kukhona leninako lenifuna kukusho na? Asikhothamise tinhloko tethu. Bekungeke kube kuhle nje kithi kuthi singalihlabele liculo lelincane. Bekungeke na? Niyalikhumbula liculo lethu ngiyamthanda. Ngabe lelo likuyo yonke insitiyo na? Asilihlabele nje. Tsatse lothandzekako unga ngifuna kusho ngiyakuthokotela kudlala kwakho futhi tsatse kulungile. Tsanza. Tsanza. Ngoba wangitsanza kuqala. Futhi wangitse ngelinsinzi. So esihlahleni sasekhalvari manje sitola intshintsha leli culo lukholo lwami lubuka etulukuwe wena wundlu lasekhalvari Sinsis lomkulu manje ngivensa kulega osusa longe licala lami Aguthi mine kusukela namuhla ngibe wakho ngalokuphelele Logo akwenti yini into letsite kini na bangakho lokuthandza koloko impela inhlitiyo ngiyawathandza emaculo ejubhili impela ngiyawathandza kodwa uma Nisemoyeni wekudumisa aniwathandzi lawo maculo lamadzala lamnanzi na. Ngikholwa ukuthi moya loyingcwele bekahamba ethi kwa-Eddie Peronet nabo lababhala lawo maculo lamadzala lamahle kakhulu. Anikukholwa lokho na? Fanny Crosby ngesikhathi abhala mawungangendluli omsinzisi wami lomnene. Vani kukhala kwami kwekutithoba lapho ubabitala abanye mawungangendluli. Wena ungumfudlana wayo yonke indvuthuto yami. Ungetulu kwekuphila kimi. Ngubani lenginayo emhlabeni ngaphandle kwakho noma ngubani ezulwini ngaphandle kwakho akumangalisi lokho na lokho kusenta sifune kuhlabela lelithi ngiyamthandza akwenti na manje sisahlabela kulesikhathi lesi ngiyamthandza asi siyathandzana uma singathandzani khona ke ngeke samthandza manje asiqhawulane nje sime nje futhi nje sifinyelele etafuleni zawana thithi sichawule lomunye nalomunye Kutwangitse ngelinsinziso esihlahleni sasekhalvari Asikhothamise inhloko yethu manje Ngitocela umnakethu Williams nomncane kuthi ede lapha umzuzwana nje Ngitomcela ukuthi angeke yini akhulule le tetameli ngemkhuleko Ngiyamthanda umnakethu Williams umkhristu lomncane lengicabanga ukuthi uyinceke yaKristu ngekweliciniso umndeni wakhe lomncane nginenhlanganyelo lenenginengi nalabo nalabo bafana labaligugu bakamosele nabo bonke besisolo sinzawonye nalabanengi kakhulu bebangani bami labathandzekako lapha ePhoenix lengibathanda ngenhlitiyo yami yonke ngiyacabanga lokho kusa kulowo mbono wathi konke lokho lowako wakuthanda nako konke lokho lokukuthandzako uNkulunkulu ukuphe kona Ngikholwa ukuthi lomunye lapha baphenduka esoneni sabo phansi lapha intombi lekhalako asikhothamise inhloko tethu nje umzuzwana sentele yena uNkulunkulu othandzekako ngabe leyo ngileyo mvule encane lebeyisele ePhoenix na angathi uNkulunkulu wena uyati kodwa ngalelinye lilanga kuyoba ngiyo kodwa babe lena akungabateki ngiyo ngakho ngiyakhuleka ukuthi utoyisita njengamanje ngebumnanzi vula lisango uthi wotha mthanami ngena uvela kulokhathele umgwaco lokhandla nako bewusolo ukhubatela lapho ebumnyameni ngiyaphuma namuhla kutokuthola ngumoya wami lolokhuluma nawe nekukuletha ukuthi ungene la sibayeni manje siphe kona nkulunkulu kwangathi le ntombi nje lesemahlukana ndlela ekuphila lapha loyo loyova emave ami futhi akholwe ngilongithumile kunekuphila lokuphakathi phani kona nkulunkulu othandzekako kulomkristu lomncane loyo loyokuda kimi angeke ngize ngimlahlele ngephandle labangcwele basemile bengamele le ntombi bakhuleka khumbulani ngisho napawula lo wagcotshwa ngematshe kabi kakhulu ngangokuthi bekafa futhi ngesikhathi labangcwele bema futhi bakhuleka kuphila kwabuya ngoba kuleyo mitimba yalabo labangcwele kwakukhona lawo mandla laphilisako abuyisela umoya wokuphila kupawula longcwele nkulunkulu impela bekungakhulekwa umkhuleko wekufa kuphume noma kufa kuphume kumuntu ngemkhuleko wokukholwa ekuphileni siphe kona nkulunkulu othandzekako sibusise manje njengoba silinzela wena egameni lajesu kristu siyakhuleka manje tinhloko tenu tikhotheme ngitocela umnakethu Williams.